Ngiyabonga kakhulu mfowethu Demos kuyinhlanhla enkulu kuba lapha kule nhlanganyelo yamaKristu kulobusuku ezansi lapha kule lizwe lino-ayisi futhi ngishayele ekhaya esikhashanini esedlule futhi kufudumele kakhudlwana cishe ngamazinga angamashumi amabili enhla lapha enyakatha kunoma kunjalo phansi lapha bengifanele ngize nalokho ngizosheshisa ngiphume bese ngiphinde ngibuye futhi ngokukhulu kushesha zonke izitshalo zibulawa amakhaza ucabangani kalokho krishna yi impela kunjalo futhi ngijabula kakhulu ukuhlangana nalomelusi okahle kulobu busuku nokubona nabantu bengiphakathi nje emizuzwaneni embalwa ngiyenyuka ngivele eTucson lapho bengifanele ngiye khona namhlanje ngishayele ngehla izolo ebusuku futhi ngingene ecishe likamnenxe lesibili kulokhu kusa ezansi eTucson futhi khona-ke bengisenhla usuku lonke ezansi lapho futhi nje ngisukile emizuzwaneni embalwa awu ngingenile bengiphakathi nje cishe ihora nengxenye ngiqagele into ethize efana na lokho enhla lapha.
And so I haven't had too much sleep.
Futhi ngakho angibanga nakho kulala okuningi kodwa ngizozama ukungalali lapha kodwa siyajabula ukuba lapha. Ngomfana omncane edlala ngapha ngalama microphone lapha ngihlale phansi lapho esinye sezihlalo zabantwana abancane umfana omncane uyafika wangibuka ngokuxakile ngempela ngathi sonke thina abantwanyana singahlala ndawonye ngeke na manje impela ngiyabathanda labo bafa abancane noko futhi kumnandi ngempela kuba lapha kulobu busuku nokuba nalezi zithamele ezinhle zabantu zimile ngapha futhi ngiyethemba manje ukuthi futhi uLiams unitshelile konke ka nomfowethu Rose lapha ngenkunkudele zayo ngiqakele nijwayelene kakhulu nayo ezoba seRamada kusuka ngo ingunkudela yebusinessman futhi sibheke isikhathi esikhulu lapha umfowethu Velma Gardner isibangalisayo isikhulumi esinomfutho nabanye befundisi uOra Roberts nabaningi bayoba lapho futhi sibheke isikhathi esikhulu enkosini ngiyethemba ezinye zalezi zikhathi asibe nenkonzo yokuphilisa kuleyo ndawo ngingathanda ukuthola mfowethu oral futhi sihlangane ndawonye yebo mnumzane ngeke nje kwaba kuhle lokho na lokho kungaba ukufohla ngempela kukho kungeke na inkonzo yokuphilisa ezansi Ramada lokho kungaba kuhle thina ngakho singathe sikwenze lokho niyazi inkosi ngathe sihlinzekele lokho sibe nenkonzo yokuphilisa ngakho sizohamba sizungeza manje sisuka ebandleni siya ebandleni ukuzama ukusabalalisa izindaba ezinhle nokuhlanganyela omunye nomunye nokuba nenhlanganyelo kuwonke amabandla ehlukene yilokho esikholelwa kukho ukuthi simunye kuKristu.
I was speaking the other day to
ngikukhuluma ngelinye ilanga nodokotela ngilungiselela kuya phesheya kwezilwandle futhi ufanele ube nokuhlolwa komzimba ngakho ngangisekuhlolweni futhi wafaka kokunye kwalokho kushukuma mina ningakibuza ukuthi kuyini futhi wathola into exakile futhi uyabuya futhi akakwazanga ukukuchaza futhi wathola umkhandlu wodokotela futhi akakazanga nje ukukuqonda lokho wathi angikaze ngikubone lokho ngaphambili futhi ngakho wangikhombisa isithombe sakho ukuthi kanjani lapho ukuzwa ngokwejwayelekile futhi unokuzwa okuncane futhi kukude le ngokuchelelana kabanzi kodwa waqaphela kokwami kwakusondelele ngqo wathi impela ngumfo yinqaba ngathi bengihlala ngikwazi lokho wonke umuntu yakwazi wathi asikaze sikubone lokho ngaphambilini ngakho wangitshela ngakho ngathi awu ngathi uyazi ngiqagele inkosi elungile ngenkathi senza nje ngokwehlukile kancane asibukeki sifana ngakho ngesinye isikhathi asenzi ngisho njengomunye nomunye kodwa iyakwenza kuyo indlela yayo qobo yokukwenza singena nje emshinini omkhulu wokubumba futhi nje sizohlala sithule iyosibumba ngendlela esifuna sibe yini yiyo futhi angazi umuntu ongafuna ukuba noma yini kodwa oyikho into kuphela sonke singayifisa emva kokuba sesisindisiwe futhi saba abantwana bakaNkulunkulu into kuphela esiyifunayo ukuhamba nje ngokusondela usuku kalungi lokho esikulangazelelayo ngaleyo nhlanganyelo enkulu kumangalisa kanjani sewake wama yini ukucabanga nje ukuthi sasiyokwenzani ukuba sasingenakho lokho na ini uma lelo thembe likhulu lingaphumulanga kithi sasiyokwenzani na bengisho kwelinye lamabandla ngingakokuqala indawo eyodwa bese kuba enye futhi ngokuzungeze izwe ngenza ukuphawula ngesinye isikhathi ngicabanga ukuthi ngingakuphinda ebandleni elifanayo kodwa bengiphuma endlini lapho kade ngithe kucambalala kanzima impela ngalaba bantu namhlanje benza lokhu lapho umdanso omusha abanawo bawubiza nge-twist noma enye into ngase ngithi angazi nje ukuthi yini izwe abantu bafunelani ukwephula imilenze yabo futhi baziphathe kanjalo ngakho-ke bekukhona umfo othi angabe namashumi amabili nesithupha iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ubudala ohlangane nami ngemuva wathi umzuzwana nje mnumzane Branham ngathi yebo mnumzane wathi uyazi awuqondi nje ngathi ngithemba ukuthi angenzi neze ngakho wathi uyabo wathi ngiyalibona iphuzu lakho wathi indoda eneminyaka engamashumi amahlanu ubudala kodwa ukuba bungintanga yethu bekuyokwehluka ngathi awubo mzuzu ngathi ngangishumela ivangeli ngenkathi ngangimncane ngeminyaka eyishumi kunawe ngisakholwa lelo vangeli elifanayo ngatshela into ethize ethatha indawo nokujabula okuningi ekukhonzeni inkosi kunazo zonke izinto udeveli abengazikhiqiza noma kuphi ngikunikeza ukweneliseka yazi udavide wathi ngesinye isikhathi njengedluzele yomela umfula wamanzi umphefumulo wami womela wena wo nkulunkulu futhi uma nake nambona oyedwa wabafo abancane uma kade ekade elimele mhlawumbe izinja imbambile futhi zaluthula esikhulu siqepho ohlangothini lwakhe noma ukuthize uyopha futhi yena inje ingamthungatha ayifani nomuntu futhi angayizingela leyo nyamazane idiye noma ngabe iyopha noma qha futhi ngakho indlela kuphela uma leyo nyamazane idiye iyopha indlela kuphela engaze iphile ngayo ngokufinyelela lapho kunamanzi khona futhi uma ingake ke ize ifike lapho kukhona khona amanzi iyo waphuze lawo manzi iyonqamula ukopha futhi ingabaleka ihlakaniphe kakhulu kodwa manje ningazibona ela nibone omunye wabafa abancane limele futhi opha nokuthi nje ikhanda lakhe elincane libheka kanjani phezulu nawonke umuzi nawo ukuthi ungatha ukuthi amanzi akuphi ngekhala lakhe nje ufanele athole amanzi kungenjalo abhubhe kuli manje ngikufa nokuphila nje uye yena nje konke kuncuko omkhondo anako uyazama elangazelela ufanele manje yileyo ndlela besifanele somele ngayo uNkulunkulu niyabo njengedluzele yomela umfula wamanzi umoya wami womela wena o uNkulunkulu ashiswa naye ndawo izifiso zenhliziyo yami futhi ngithemba ukuthi lokho kuyisifiso sawonke phakathi lapho kulobu busuku futhi manje ubusuku nobusuku futhi ngithanda ukubona lokhu ubusuku obubona kwenye indawo ububona kwenye ngiyakuthanda lokho nina nikhombisa inhlanganyelo yenu futhi nizwakalisa esikukhonela lapha futhi ho impela ngangithanda ukubona imvuselelo eyifashini endala ePhoenix lelo gama Phoenix lingixhuxhumisile kusukela khona impela kuqaleni ngilifunda ngalo iPhoenix eArizona wami umfana omncane ngacabanga uma ngingake ngize ngifike kuleyo ndawana ukuthi bengingake ngize ngifike lapha ePhoenix futhi manje ukuyibona futhi uma silapha sithola isesigayigayene kujuleri kwesono njengazo zonke ezinye izindawo izivakashi ziwela phakathi futhi iziphuza zinidilini ukuphuza utshwala ngokweqile isimilo esibi yonke into ikhona khona kodwa nokho phakathi kwakho konke lokho uthola amanye amaguga angempela uNkulunkulu awathulithile vela kulolugwadule lapha elikhanyayo emqheleni wabantu bakaNkulunkulu abakhazimulayo futhi yilokho ngikukhonela lapha kulo busuku ukuzibeka mina uqobo kanye nani bazalane nani bodade ukuzama ukukhanyisa ukukhanya kwenkosi uJesu kwabanye ukuze batholwe nabo kulesi yalo yalo esikhulu nabaningi babo basephandle lapho namanje ngenelisekile ngalokho basekhona abanye futhi abazongena futhi sifanele senze konke singakwenza ukuba sibayise lapho futhi siphile impilo ezobonisa uKristu manje ngaphambi nje kokuba sifunde indikimba encane umbhalo ngingene sekudlule isikhathi kakhulu ngibhalebhale phansi amanothi ambalwa esikhathini cishe esimizuzu emhlanu ne kela yemali yenhlangano yamazwe isanda kungithumelela amanye ama-return ngidingeke ukuba ngingene masinya futhi kuzodingeka kufakwe izigxivizo saseposini ngiyacabanga mhlawumbe namhlanje nokho futhi ngakho ngidingeke ngiye eposini futhi ngenkathi ngingena uBilly uthe kungcono usheshe futhi ngakho lapha ngibe nakho ukujikeleza nje futhi kujikeleza nalabo bafo heho hey bakhuluma ngobulungiswa eminyango yasenkantolo ngiyamangala ukuthi ibukuphi yebo angigazi ngibibone bunjalo futhi babefuna ngikhokhe intela yemali engenayo enyaka kuwo amasheke enganginikwe wona eminyakeni engabashumi amahlanu edlule ukuba ngikhokhele izikweletu zomkhankaso kunokunganga kukho niyabo amadola izinkulungwane ezingamakhulu amathathu namashumi amahlanu nanhlanu ngathi ngituleni nje ngingake ngikwenze kanjani niloko na ngathi ikhuni nokuthi ngibe nengaphezi kwamasente ayizihlanu nozuka ngathi ngangingake ngikwenze kanjani lokho na futhi bangibambe ngekhala esondweni iminyaka emihlanu ngakho nabantu befaka njengokuthi silomkhankazo na nabantu bayazi ukuthi nje igama lami nguWilliam Branham bavele nje benze isheko lezindleko abefundisi bayakunakekela lokho angikazi ngiyuthathe umnikele empilweni yami futhi ngakho bathola ngithola iholo ebandleni lami ikhulu lamadola ngeviki nalomnikelo kodwa wonke umuntu niyabo ukuthi bafaka lo futhi ngokuso landelayo lo owaye yintloko yekomiti lezimali wayefika bese ethi vote Branham uzofanele usayine lamasheke futhi ngani ngangivele ngiwasayine nje waye wafaka bese ke bahlola konke lokho futhi akukho nelilode isente lake lasetshenzelwa mina uqobo kodwa ngenkathi ngisayina lelo sheko bathi kwakungelami abantu bangipha lona bese ke ngilipha ibandla oh hey ngaphatheka kabi ngempela kuqaleni manje ke ngitshola ukuthi wonke umuntu ebhayibhelini ngiyakholwa owake waphatha isikhundla sokomoya emvele uNkulunkulu wayexhumene nohulumeni benhlangano yamazwe uhlulene emuva bese nikuthola kunjalo Mose uDaniel uJohane umbhaphathizi uJesu Kristu wafa ngesandla sikahulumeni wenhlangano yamazwe phansi kokujeziswa ngokubulawa uPetru uJakobe uJohane uJohane umambuli bonke bezwa kuhlushwa ngani na isihlalo sikaSathane ngiyakwazi lokona Yeah, sathane wathatha uJesu wamenyusa wayesemkhombisa yonke imibuzo izwe ngomzuzwana wesikhathi wayesethi ngeyami ngenza ngayo noma yini engifuna ukuyenza niyabo futhi ngizoyipha wena uma uzokwaphansi futhi ukhuleke kimi lakho niyabona ukuthi ngeke abani na siyakuzonda ukucabanga lokho ngowethu uqobo kodwa uyiwo ngakho wathi uJesu wathi suka sathane wayazi ukuthi uyeyidla ife esikhathini semi yake ngulungane wayazi ukuthi iyoba ngeyakhe lapho ukuba lamazwe abebuza kuNkulunkulu isikhathi seminyaka eyinkulungwane besiyoba khona kodwa kuyoba khona isikhathi bano UN izinhlangano zezizwe nayonke into kuzama kuletha ukuthula kodwa inqobo nje uma uSathane sesicongweni sakho lezombusazwe kuzokwenzekani na bayole impela nje njengezwe kuzobe kuyofika isikhathi lapho zonke izikhali ziyotakishwa namacilonga yokukhala nokusa kuse phakade kugqamile futhi kucacile inkosi yethu yakuthatha isihlalo sayo sobukhosi
oh
kuyoba khona ukucula kuyoba khona ukuhlokoma futhi kuyoba khona iflag elilodwa abantu ababodwa esizwe sisodwa sikhuluma ulimi olulodwa lasezulwini amen ilangazelela leso sikhathi futhi ngijonge kulowo mgomo ngithemba uNkulunkulu ngolunye usuku uma sekuphelile ngingathi sengiyamuzwa ethi kimi enyukela phezulu kakhulu ngilapha ePhoenix kulowo usuku egameni lenkosi ngizo angizukuzama ukuchaza ukuthi kwenzekani abaningi beni bantu othatha amatheyiphu uqinisekani ukuyithola leyo sikhathi sini mnumzane na lokho nje kwakungemva kokuba ngisuke ekhaya umbono wangithumela lapha uthi angazi ukuthi kuyini angisiyo indoda edayisa itape futhi angicizeleli lezo zinto siyawathola futhi sinebhizinisi letape umhlaba wonke le menweni nendawo zonke banento ethize encane bayifaka ezindlebeni banayo futhi bangakutheyipha etapini futhi bame lapho futhi bahumushe lokho ngqo olimini futhi hamba kuzungeza umhlaba futhi kodwa lowo owodwa enganginawo ukuthi sikhathi sini mnumzane na noma yilezi sikhathi mnumzane na abange mina ngomgqibelo usuku emavikini amathathu edlule ebandleni emva kwayo yonke impilo yami yokubona imibono ngikaze ngibe nanoma yini njena ngaphambilini empilweni yami futhi angazi ukuthi kuyini ngilapha nje kodwa wangithumela lapha azukuthi kuchaza ukuthini mina nje ngilapha nje futhi ngifanele ngithembeke futhi ngibe qotho futhi leyo ndlela kuphela siyoke sifike noma phi noNkulunkulu kuba qotho isizathu abantu bayokwazi uNkulunkulu yaze kuqaleni unjalo noma ngabe unjalo noma cha nabantu bayokwazi ngoba ngesike isikhathi kwakukhona indoda izama kuprofeta noNkulunkulu watshela noma umprofeti wangempela wayitshela wathi asikhumbule bekunabaprofethi phambi kwethu umprofethi waziwa kuphela uma isiprofethi sakhe sifezeka ngakho kungcono siqiniseke ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo ngaphambi kokuba sisho noma yini ngakho sethembeke futhi sibe qotho manje asikhothamise amakhanda ethu umsuzwane nje senzele umkhuleko manje asibeke eceleni yonke iminako manje okwemizuzu embalwa elandelayo
I wonder in this
angazi noma kuleli qembu labantu elincane lithandekayo lapha kulobu busuku ngiyazi ukuthi kunalawo magugu ahlezi lapha uJesu ayofike awathathe kulolu suku ayovuka uthulini futhi kungahle kube khona abanye lapha ongaqinisekile kakhulu ukuthi ngabe bayoba lapho noma cha ningahle nibe nokudinga ezinye izinto uma kunesidingo empilweni yakho kulobu busuku makwaziswe kuNkulunkulu njengoba uphakamisa isandla sakho nje uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngichaza kuthini manje futhi kibusise mina ngiyagula ngidinga ukuphiliswa ngiyaphiyaza ngidinga ukubuyela enhlanganyelweni ngingifuna ukubuya uya ngiphambukile ngiyabuya ngifuna ungisize kulobu busuku ukuba ngibuye uNkulunkulu anibusise baba sezulwini manje njengoba sizondela esihlalweni sakho sobukhosi ngendlela yegazi ngokuba noAaron wangena phambi kwezihlalo sobusa wathatha ukuqala igazi esandleni sakhe wayeseya phambili nathi ngokukhole kulobu busuku semukele igazi lenkosi uJesu futhi siyangase sihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ngesibindi sazi ukuthi sinelungelo lokuza hayi ngobulunga kungokwethu kodwa ngokwakhe igazi limele ukuhlanzwa kwethu futhi ngiyakhuleka babo sezulwini ukuthi uzosipha isicelo sethu Kukala, singa, kukela, kuba, uziyawukele, usixolela, kuzo zonke izimpambeko zethu, njengoba sivuma amaphutha ethu, neziphosiso zethu ezincane, nezono zethu eziyimfihlo, nezono zethu ezingaziwa. Futhi siyavuma futhi, njengabefundisi, singabapriesti, izono zabantu, kanye, kanye, nkosi, siyama, siyabathanda abantu, sizwa njengoMose. Ngenkathi eziphosa esikhaleni ubamba abantu ulaka lukaNkulunkulu ukuveza obala okunje kwakuyikho kokulunga kukaKristu ngenkathi uKristu eziphosa yena esikhaleni kusindisa abantu. Futhi baba thina njengezinceku zakhe nomusa wakhe ukuthi wonke umKristu phakathi lapho kulobu busuku ozibamba phambi kwesoni Nkulunkulu bahawukele. Sikhalela abagulayo nabadingayo ngalezo zandla eziyigugu, abanye babo badala nabanye basebasha nabanye baphakathi endimeni empilo, bephakamise izandla zabo. Wazi konke ngalokho Nkosi, sikhulekela ukuthi uzophendula ngokwengcebo yakho enkazimulweni. Kangathi ngokaba khona abaningi kulobu busuku Nkosi, abahambayo besuka lapha ongenayo ogulayo, kangathi bangahamba besindile bephilisiwe, into ethile nje yenzeka abakwazi ngisho nokuyichaza kodwa bayazi ukuthi basindile. Wakati labo baphiyazayo bangahamba belungisisiwe Nkosi, bazi ukuthi sebebuyile futhi bacosha uKristu lapho abamshiya khona, kwangathi bangahamba benze izinhlawulo. Siphe Nkosi ukuthi labo bangakaze beze bazothola leyo nkululeko eyigugu yokuba ngokhululekile, bajike baphume esibiyelweni, bangabe besaboshwa izinto zeze neminyako yalokhu kuphila, kodwa wenziwe wakhululeka kuKristu. Siphe khona Baba. Busisa konke sikudingayo manje, futhi busisa ezwi lakho nenceku yakho, futhi sizokunika udumo egameni likaJesu siyakucela, amen. Manje ukuba besingafunda indikimba yombhalo noma umbhalo kwendikimba njalo kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumnane ivesi lesishiyagalombili kufundeka kanje kwabaseKorinte bokuqala ishumnane isishiyagalombili. Ngokuba uma icilongo likhala ngezwe lingaqondakaliyo, ngubani oya kuzilungiselela ukulwa na? Lena bekungaba yindikimba enele besingashumayela ngayo amaviki amabili kusukela manje, futhi nokho singayithindi neze imiphetho yayo. Kunento ethize ngezwe liphefumulelwe, kuba ulokhu ukuleyo ndikimba eyoda njalo njalo, ungabophela lonke iBhayibheli nayo, lokho kuqinisile. Ngelinye ilanga umfo wangibuza wathi, ungayithatha kanjani indikimba efanayo na? Ngathi, hohe, uthathe ingqikithi yanoma yini kuyo. Ngacosha isithombo esincane esidliwa imfuyo esinamaqabunga amathathu silele phansi emhlabathini. Ngase ngisiphakamisa, indoda ehlezi lapha kulobu busuku yaseTucson, futhi sasingale ePasadena eCalifornia. Ngase ngithi bengingathatha lesi sithombo esidliwa imfuyo esinamaqabunga amathathu, futhi ngishumayela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaso ukuthi siyimpilo kanjani ekuso. Kanjani imicu emithathu kungubuthathu koyedwa, futhi kuneziningi kakhulu nje izinto ebesingazisho ngaso. Futhi kuthiwani kombhalo na? Uyizwi likaNkulunkulu uphakade wawune awunasiphelo, kulokhu uqhubeka nje uqhubeka uqhubeka, uyisiphephelo kithi. Futhi manje kulobu busuku ngifuna ukukhuluma ngalokhu, icilongo likhala ngezwe lingaqondi ndakaliyo. Emcabangeni ngakho emizuzwaneni embalwa nje edlule, ngenkathi ngicabanga ngelo daba lwentela engenayo ngonyaka, ngacabanga kulukhuni ukuba nanoma yini eqondakalayo namhlanje, yonke into inokungaqondakaliyo okukhulu ngayo.
And anything that's uncertain cannot be trusted. Anything that's uncertain.
futhi noma yini engaqondakaliyo ingethenjwe noma yini engaqondakaliyo ingethenjwe deda kuyo uma ingaqondakali uma nebhizinisi futhi ungukuthi sinosomabhizinisi abakhona mhlawumbe abaningi babo uma uphethe ibhizinisi elingaqondakali awuzukubeka okukhulu kakhulu kulo ngoba umhlomula uqondakali futhi angeke wenza ukutshala imali okukhulu kakhulu kulo noma uma ungokahle usemabhizinisi asempile uyolinda futhi uhlolisise uma unemali ozoyitshala uze uthole into ethize eqondakalayo into ethize ethembekile into ethize ongethembela kuyo ngoba awufuni ukulahlekelwa yileyo mali encane osuyongile ngoba ngaleyo uzofanele uziphilise ngenkokhelo evele emhlomulweni odonswe kulokhu ukutshalwa kwezimali ngani uzofanele uthole into ethize yokuziphilisa futhi le mali encane oyongile ungayifaki ephaketheni lakho futhi uyishiye lapho ngoba amasela azoyintshontshwa yabo ungakwenzi lokho uma unayo itshalo into enethize futhi khona ke ufuna ukuqiniseka ngokuqondakala kokutshala kwakho imali uma ungakwenzi ngani ungayitshali nhlobo ngakho ke ibhizinisi ngokuqondakalayo lisekumeni okuzamazamayo kulobu busuku noma yiliphi ibhizinisi ngokwangempela ezweni lisesimweni esizamazamayo ngoba izwe lisesimweni esizamazamayo ngeke nje wazivumela wena uqobo manje ngizokonga imali engaka ukuba ngizakhele elihle ikhaya elincane ndawo lokho ngukuthi ukuba ngokuzamazamayo impela ngizonitshela ukuthi kuyikho ngoba uhulumeni angayithatha yonke ayengamele ngobusuku obubodwa izinto ezonakalise kakhulu intando yethu yeningi isize ibe ngezamazamayo ngempela sasivamise ukuthi sikwazi ukubeka eliningi ithemba entandweni yethu yeningi futhi okungukuthi ngiyacabanga ukuthi iyindlela enhle ukuze dlula zonke kahulumeni kodwa noma kunjalo intando yethu yeningi ingezamazamayo ngoba thina lesi sizwe abantu bakithi sinenqubo mgomo nale nqubo mgomo iyisigcino sethu kodwa nokho kulokho inqubo mgomo yethu ingezamazamayo ngoba isivele isike yaphulwa izikhathi eziningi uMnumzane Roosevelt ongasekho wenza umonakalo ngayo ngakho ke niyabona ukuthi ngephulwa ayisilo ithemba elingako ngalibeka kuyo Azambusazo zingezi zamazamayo kanjani pho abantu bayaphikisana nje futhi baphikisane futhi baphikisane ngezombusazo nomakhelwane bayoxabana ngazo nabantu abake baba ngabangani abahle omunye umongameli uyovuka noma omunye umuntu ukuba ngenele ukuba iphoyisa liphathe isifunda noma kuthize noma omunye umufo ongakwelinye icala lothango lezombusazo futhi bayoqobisa nabaze baxabane ngakho ezombusazwe futhi angingethemba ukuthi angilimazi imizwa kanoma ubani kodwa ngicabanga ukuthi yonke into eyibonile niyabo yebo uMnumzana ngakho kungani niyoqobisana futhi nixabane ngento ethize kalungile empeleni na kunjalo kubi kabi nje
someone said to me the other day said are you going to vote
Omunye wathi kimi ngolunyisuku wathi uzovota kulolu khetho na ngathi sengivotile wathi kulolu khetho na ngathi ngavotela uJesu ngathi ngizokutshela kwakukhona abantu ababili bengivotela ngathi uNkulunkulu wavotela mina lo devil wavotela ukuphakisana nami futhi ngavotela uNkulunkulu ngakho ngithole ivoti lami likahle kuya ngokuthi uliphosaphi ivoti lakho uzophuma kanjani Ngakho ke qaphelani maduze nje ubunikhombisa indawana nje sizobekeza sikuyeka Lelo khetho lobumongameli lokugcina ngenkathi kufakazelwa ngokoqobe Chicago nezindawo ezehlukene ukuthi imishini ababevotisa ngayo ukuthi yahlelwa iqembu lamademokrasi ukuthi njalo uma wawuvotela umnumzane Nixon wawuvotela umnumzane Kennedy ngesikhathi esifanayo ngakho-ke awunathuba futhi bakufakazisa futhi namuzwa umqaphelisi ngobunye busuku ngenkathi bebeke ukuhlola ezweni lonke kusukela eMississippi empumalanga umnumzane Nixon wayethathele livoti elingabazisa kakhulu okune kokukodwa ingaphumelela kanjani indoda na ukuba bekungumnumzane Kennedy bekuyoba yindlela efanayo anginalo nayiliphi iqembu iqembu lami lisezulwini futhi nginabo ngqo lapha kulobu busuku sihlezi ezindaweni zasezulwini sixoxa ngenkosi yethu kodwa nebo ngizama ukunitshela lezi zinto zomhlaba iyazamazama lapho ungeke wabeka kwethemba kubo abaqondakali futhi noma yini angaqondakali ngingamane nje ngiyishiye ngisuke kukho angiyithandi leyo nto ephikayo angithandi ukuzixubanisa nohlangothi oluphikayo ngikuthanda kuvuma ngibe sohlangothini oluvumayo manje impilo yasekhaya isiphenduke engaqondakaliyo niyazi ngabona isiqephu ngelinye ilanga kwelinye lamaphephandaba ndawo-ndawo ukuthi isilinganiso sesehlukaniso sasemelika siphakeme kunoma yisiphi esinye isizwe emhlabeni futhi sifanele ngabe siyisizwe sikholwayo yebo kungaba njalo inkolo kulungile kodwa akusilo ohlobo lukahle niyabo inkolo iyisembozo nje kulukhulu kusho ukuthi isembozo sethu sisenza ngani u-Adamu wazama ukwenza ezinye ngamaqabunga emkhiwane futhi akusebenzanga kwaba nokuzamazamayo okusabisayo ngenkathi wayedinge kaphume ukuba ahlangane noNkulunkulu ngakho inkolo ayihlangani nakho konke kodwa ubungacabanga ukuthi isilinganiso sesehlukaniso sethu siphakeme kunawo wonke amazwe isilinganiso sesehlukaniso sethu na sithole isimilo esibi sinyakaze emakhaya ethu okumangalisa ukuthola ukuthi iphesenti elikhulu ekuhlelweni kwesizwe futhi ngikholwa ukuthi kwakuse-Ohio okuthi ukuhlolwa kwathathwa kobukristu futhi kwakushaqisa ukuthi iphesenti elingakanani lalingayi ngisho esontweni bese kuthi-ke cishe amaphesenti angamashumi ezishiyagalombili yalabo ababesentweni ayengazi ukuthi ayelane abazi ukuthi kungani beya baya esontweni nje yelani na awu umama wayesithatha ngenkathi sisengumntwana futhi nje besilokhu siqhubeka sihamba futhi khona-ke manje elinye iphesente lalokho basho ukuthi bayela nje ukuhlangana nomakhelwane babo futhi bethi kuxoxa sikashana nabo ngani kuyashaqisa akumangalisi impilo yasekhaya ingasekho nabo noma yiphi impilo yasekhaya engagxilile noma imuwe wesifazane ozoqala indoda futhi angayiqondi leyo ndoda kungcono ishiyo futhi noma yiphi indoda ezoshada owesifazane futhi engaqondakali kungcono umshiyo wesifazane kungcono ukhuleke uqhubeke kukho aze uNkulunkulu akunike impendulo bese kuthi-ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisa ndawonye makungehlukaniswa muntu kodwa thina kuqala sifanele sithandaze siqhubeke kulokho yebo
Now, we find out that we have tried to convert the world by an educational program.
Manje, siyathola ukuthi sizamile ukuguqula izwe ngohlelo lwemfundo. Futhi ngempela senze incushunxushu ngakho ngokwenele impela. Ungeke waguqulela izwe kuKristu ngemfundo. Imfundo yamsusa le kuNkulunkulu kakhulu kunoma imsondeza kuNkulunkulu ngoba uzama ukucabanga ukuthi uhlakaniphe kakhudlwana futhi wazi kakhulu kunomunye umuntu njengoba imfundo inhle injalo uKristu akazange athume ibandla lakho kufundisa izwe akazange abafundise imfundo ukwenza amakholeji akazange balungile akazange abatshele ukuba bahambe futhi bakhe izibhedlela lokho kulungile Kodwa umsebenzi ebandla ukushumayela ivangeli. Hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke kudaliweyo, niyabo. Kodwa noma yini ehlukile kulokho, ithola kuzamazango ngoba kuphumile ohlelweni lukaNkulunkulu. Ukuphila kwesizwe kuqondakala, hawu, izwe liqondakala. Siphila nje endaweni lapho izwe lonke linokuphelela ngamandla kwethusayo. Kubukeka kanjalo konke kuzamazama. Sonke isizwe, wonke umuntu omunye wesabo omunye bakhuluma ngokuthula. Baba nakho ngesinye isikhathi bathi, oh, ngenkathi silwa impi yokuqala emhlaba ukuthi bonke bafana bethu bafanele baye ngale. Futhi lokho kuyoxazulula izimbi. Ngani abathulanga ngisho intuthu yomba imbayi iphephezele emoyeni baze baba komunye. Khona-ke babe nenhlangano yezizwe futhi leyo yayizokhanda izwe ngamaphoyisa futhi yapapalaza. Manje bane-UN futhi nje iyinto efanayo. Isivele iphapalazile akukho lutho kuya yonke into iyazamazama ukuphila kwesizwe ukuphila kwezobusazwe imishini yokuvota oh hey nje ba yonke into iyazenyezanyiswa yonke into manje ngifuna ukukwehlisa kancanane usondele ekhaya yebo ukuphila kwebandla kuyazenyezanyiswa futhi akuqondakali. Manje, yilokho Paul ayekhuluma ngakho, yabo, yilokho ayekuchaza. Uma icilongo likhala ngezwe lingaqondakaliyo.
Church life is shook up.
Kuphila kwabantu kuyazanyazanyizwa. Abantu kulukhulu kuba bazi ukuthi benzeni. Bayahamba bezulazula besuka ebandleni beye ebandleni. Bezama ukuthola ukuthi yilona liphi elinento elungile. Bemuva naphambili bezama ukuthola ukuthi yikuphi okulungile. Iphi imfundiso elungile. Futhi omunye ozofika ngapha futhi bangakuchaza nje cishe impela kule impela iphuzi lwesivumo kholo sawo nilungile bese kuthi ke into yokuqala niyazi bathola kuningi kakhulu konakala kulelo baze bazame elinye ibandla ukubona ukuthi isivumo kholo sabo siyini imfundiso. Oh, konke lokhu sithola ukuthi sizephule thina ke ngalezi zinto emakhulwini ezikubo ezehlukene zebandla. Manje akukho lutho okumelene nalokho. Lokho nje ukuthi bangenza ezinye izinto khona-ke ukuthi bayakwenza futhi lapho kufanele kube nokuhle okuphumayo ndawo ndawo. Kodwa niyabo ngeke wafaka ukuzethemba kwakho ngokuthi ngingowenhlangano ye-Methodist yamabandla futhi ngingilungile ngoba ngingowayo ngingowenhlangano ye-Baptist futhi ngilungile. Ngeke ukwenze lokho. Ngeke ngisho ukwenze uma uthi ungowenhlangano ye-Pentecostal yamabandla. Ngeke ukwenze lokho. Awufanele ukwenze lokho ngoba kunjalo. Sithola ukuthi ngenkathi inhlangano yethu ye-Pentecostal yokuqala, i-General Council yayihlelwe ngokuyikho, kwakungekude kakhulu bazi baqala ukuhlakazeka lapho, futhi bahlakazeka lapha neziyalelo nezimfundiso. Futhi manje kubuke nje ndawo zonke.
It goes to show that
yabo ukhombisa ukuthi akuqondakali labo abathembela nje enhlanganweni kuphela akuqondakali. Manje ubungathi mbona uBranham uyasikhipha egatsheni elikhulu lapha upende isithombe simnyama esesabekayo futhi ngihlose ukwenza lokho ngangifuna ukukwenza.
I did it for a purpose.
Ngakwenza ngenhloso ukuthi ngingahle ngisho lokhu. Ikhona into eqondakalayo na? Yebo, yinye kuphela into eqondakalayo. Wo, ngijabula kakhulu ngalokho ukuthi kunento yodwa ongabeka ukuzithemba kwakho kuyo futhi uqiniseka ukuthi kulungile. Oh, uma yonke into siyambile, lokhu kuyobe kumile. Uma uzofunda uMathewu ongcwele, amashumi amabili nane, amashumi amathathu nanhlanu, wathi, kodlula amazwi lomhlaba, kepha amazwi ami awayikuhluleka. Unkulunkulu unesisekelo esiqondakalayo. umfamdala washo kwesinye isikhathi umdala ensundu wasezansi eningizimu wayephethe ibhayibheli futhi wayengakwazi ukufunda wayesethi uliphatheleni ini sam na wathi liyibhayibheli eligcwele wathi kulotshiwe kulo wayesethi ngiyalikhola kusukela ekhaveni kuya ekhaveni futhi ngikhole ikhava futhi wathi ngoba linokuthi ibhayibheli elingcwele kubhalwe kulo nomfo owayekhuluma naye wathi awukukhola konke okukulo na wathi yebo mnumzane impela ngiyakukhola wathi manje awu uqonde ukuthi uyokwenza noma yini lelo bhayibheli elithe yenze na wathi yebo mnumzane wathi ukuba ke lelo bhayibheli lithe uSam akagxuma aphume kulolu donga lwetshe lapho na ubungeze njani na wathi bengingaxuma wathi awu manje uzophuma kanjani odongeni lwetshe ngaphandle kwembobo ilapho na wathi uma ibhayibheli lathi uSam akagxume bekuyoba khona imbobo lapho uma uSam esefike lapho ngakho ke lokho nje kuthi akube njalo bekuyoba khona imbobo lapho
Only thing you have to do is take your
Into kuphela zidingeko yes ukuthatha isinqumo sako sokuma phezulu kwezi likaNkuluNkulu noNkuluNkulu uzokwenza indlela yakho konke kwazo oh lezo zisekele sikhulu Ngikholwa ukuthi washo ngale kuLuka ngikholwa ukuthi kwakunguye lapho ehle evela entabeni wathi kubafundi abantu uthi mina indodana yomuntu ingubani na no munye wathi oJeremiah nabaprofeti kanjalo njalo wayesethi kodwa nina nithi ngingubani na yingaleyo nkathi uPetru enza lezo zitatimende ezidumile wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo
He said, "Blessed art thou,
Wathi,
Busisiwe
wena Simoni, ndodana kaJonase, ngokuba inyama lekazi yakukwambulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu, futhi phezu kwaleli dwala, ngiyakulakha ebandla lami, namasango eHaidese awayikulahlula. Kuyini-ke na phezu kweqiliso lembuliwe lezi likaNkulunkulu ngokuba ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wabanyama wakaphakathi futhi kwembulo kuPetru ukuthi lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe Amen Yingalesi sizathu akwazi ukuba athi ubani ongangilahla ngesono na ubani ongangimangalela na yonke into izwe lilo bengabi ngiyenzile uNkulunkulu wayekuqinisekisile ukuthi wayeyizwe Oh yilokho-ke uNkulunkulu ebonakalisiwe izwi lisho njalo bese kuthi-ke uNkulunkulu akwenze kube yikho ngempela uyakufezekisa kukhombise iminyaka yadlule ngenkathi bethi ebandleni ayikho into okuthiwa ngumpaphathizo kamangcwele lokho ngamadlingozi nje abantu abazithola besetshenzisiwe kodwa labo abawemukelayo bazi ukuthi lelo kwakuyiqiniso bazi ukuthi uNkulunkulu wayenguye ngempela futhi kufakazisiwe kuze kube namuhla umnyakazo ePentecoste kaNkulunkulu ezizweni zonke ungenise abaningi kuKristu kunayo yonke eminye yayo kwenzile isivakashi sethu sangesonto kungekudala iphepha lamakatolika lathi ngikholwa ukuthi kwakungumnyaka wangaphambi kodlule noma ngonyaka odlule okukodwa ukuthi ibandla lekatolika labhalisa kuphela abaphendukile abayingxenye yesigidi lapho amaphentekostiyali abhalisa isigidi esisodwa izinkulunkwane zikabakhulu abahlanu amen
It's a growing
Kuyini na kuyinto ekhulayo izwi likaNkulunkulu lisabalala kabanzi sifanele sibe nokubonga kunjani pho ukukhulu kakhulu kuze kuthi ngisho namanje ama-episcopalian ama-presbyterian ama-luthela na wonke azela ukuzothola okunye kwalo Yaqaphela emhlanganweni we-businessmen nibeza bekhuluma ngabehlukile i-episcopalian iluthela i-presbyterian ngani kuyivela kancane impela ukuba uke uzwe ngepentecostal ibe isenza noma yini futhi kunjalo konke kungamanye ngoba ngani na abubonile ubuthakathaka bawo bezivumokholo zawo futhi abuyele ezwini lapho uthole izisekelo into engeza ngiyazanyizwe Thola phakathi lapho umoya ongcwele uphila ukuphila kwawo ezidalweni ezingabande uzibonakalisa qobo lwawo ezweni futhi kwenza amadoda omele yena elingazamazamiseki elingaphikiseki izwi likankulunkulu libonakaliswa futhi ezikhombisa yena uqobo izwi qobo lwalo liphilwa empilweni yomuntu into emangalisa kanje pho akukho lutho olungaqondakali ngelokho ningabona lapho unkulunkulu enza khona izithembiso futhi nazi sibonakaliswa amakhulu eminyaka eyadlula abaprofethi bakhuluma ngazo futhi nasi siyasibona sifezeka kukho konke kuxeka kuyo yonke imehluko kuzo zonke izivumo khona ukuthi bazame kanjani ukuligxobo balikhiphe lolozi likankulunkulu ukuthi bazame kanjani ukubambisa imfundo bazame ukubambisa benze ihlelo bazidide bona futhi kukho konke kwakho izwi likankulunkulu lisami ngeligqame futhi linokukhanya njengoba lalilokhu likwenza
yini na
yileyo nto eqondakalayo unkulunkulu wathi ngodlula kokubili amazulu nomhlaba kodwa izwi lami likwehluleka manje leyo yinto ethize eqondakalayo ufuna ukubambelelisa kwehanga qobo lwakho bambelelisa kwehanga kulolozi enhliziyweni yakho udavide wathi walifihla enhliziyweni yakhe ukuthi akayikona wabhala imithetho yakhe phezu kwebhokisi elisambhede wayeseyibophela ezandleni zakhe le ndawo zonke wabeka izwi lakhe njalo phambi kwakhe yileyo ndlela gcina ingqondo yakho njalo njalo unkulunkulu watshela ujoshua ungaphendukeli kwesokunene noma kwesekhohlo kulo khona-ke uyokwenza njalo izindlela zakho zibe nokuphumelela khona-ke uyoba nempumelelo enhle futhi uma ibandla lonke lihlangana ndawonke lisuke ezivumeni kholo zalo futhi libe phezu kwezwi likankulunkulu khona-ke ibandla liyoba nempumelelo enhle leyo kuyoba yinto eyokuxoba ikhiphe ubukhomanisi yini eyenza ubukhomanisi yona into impela na icabanga ubukhomanisi uma esabalalisa imfundiso zeyabo futhi ekhula ngokwanda okukhulu ngezigidi nabantu bayesaba ngabo lobu bukhomanisi buyofiphala futhi bufe buzofanele ubukhomanisi bangahle benze lokho ngikholwa ukuthi unkulunkulu uzobusebenzisa kodwa kulungile njengoba nje enze nebukadineza uyohlasela khiphe lonke ukhula luphume ngobukhomanisi kodwa lokho qabo okungaka nganga lokho kodwa bukani kodwa into yobukhomanisi buyobani nokuphela ubukhomanisi buyofika ekupheleleni kwabo kodwa izwi likankulunkulu alinesiphelo ngoba lalingenasiqalo amen uphakade unkulunkulu futhi uma ubambelelisa kwehange nezi libambelelisa kwehange kuwe uphakade nezi amen buzofanele bufike kupheleni babo zonke lezo zinto ziyazamazama akunandaba ukuthi bayakha ibe nkulu kangakanani insika izofanele iwele phansi zonke izinto engesiye yakho emelene nalelozwi noma ephambene nalo izofanele igudluke kuzofanele nikeze indawo ngoba izwi liza ngokunqoba akukho lutho lungalimisa unkulunkulu usevele usho njalo uma ekukhuluma kodlula amazulu nomhlaba kodwa kusoze kwehluleka fihle lelozi enhliziyweni yakho ukuthi lithathwa kanjani lelozi futhi ulivumele likhule ligcine engqondweni yakho njalo ngoba lisoze lehluleka izwi likankulunkulu alisoze lehluleka ngoba wathi alikwehluleka ngakho sifune ukuligcina kulokho manje uPawulu wazo emibhalweni njengokuqeqesha isosha ekwehlukanisweni kwezwi manje isosha lizofanele lifunde ukwehlukaniswa kwa mazi alo icilongo lempi noma icilongo alazi uma icilongo lihamba likhala noma idumele noma ihlehle uma lingawazi mehluko hlobo luni lombutho oxoveka obungaba nawo na Zithange mpela beziyanqoba phezu kwesigejane zamasosha abengaqeqeshiwe kangcono kunalokho. Amen. Le indaba ngamabandla ethu namhlanje siwaqeqeshe ngezivumokholo zihlukane linye kweningi. Sifanele sihlanganiswe, sifanele silaze icilongo. Manje ke yilona liphi icilongo na? Bayasho icilongo levangeli yilelo izwi likaNkulunkulu ophilayo icilongo. Ningaxubi utyonalo ningabi namuntu odlala uhabhu lwaseFrance nomunye ashaya icilongo lempi. Akukho muntu waziyo ukuthi enzenjani kuletha ukudideka. NoPawulu wayekhuluma ngokuqeqesha indoda kushokiseni izwi, futhi njengoba nje lokho kwehlukaniswa kwezwe kunjalo, iyazi impela ukuthi yenzenjani, ngoba umbethi wecilongo lempi unemiyalo nelivele enduneni enkulu. Futhi uma ebethelele icilongo umbutho uyazi impela nje indawo ukuba uqhubeke nokuthi uhlehle kuphi, futhi nokuthi ujikele ngokwesokudla noma ngokwesokunxele yini noma wenze njani ngokukhala kwecilongo. Manje umbutho impi bekuhlala njalo kuyimpi. Asikaze sijoyine ibandla noma singene ebandleni ukuza epikinikini. Isifanele siqonde ukuthi siza enkundleni yempi. Angizi nje ukuba abantu bangimbabathe emhlane futhi bathi futhi uBrenham ngumuntu wesimangaliso. Qha wena umzali, ngiza lapho ngembethe isihlangu. Angizidingi izihlangu zalokho. Ngiza lezigqoko zezivikelo nezikhali. Ngizele ukulwa, ngilwele onke ama-intshi omhlabathi. NkulunkuluNkulunkulu watshela uJoshua, yonke indawo amathe onyawo lwakho anyathela kuyo, leyo ngikunika yona. Ngakho izinyathelo zazichaza ubunikazi. Futhi uma ibandla lifinyelela endaweni lixekisa nezivumokholo, futhi lixekisa nezwe, futhi lixekisa nezwe, ngiqonde khona-ke lilahlekelwa ngumhlabathi, liyisa imuva. Esikudingayo kulobu busuku amasosha ukuba abe nazo zonke izithembiso zobuNkulunkulu zaleli Bhayibheli. UNkulunkulu azethembise ebandleni zonke izikhali zikaNkulunkulu nokuma. Lokho esikudingayo amasosha, hhayi ukuthola umfaniswano womviyelo wengubo yomviliyelo kwehlukile njalo. Uma umuntu noma yisiphi isizwe sinezinhloli ezizweni zonke, sinezinhloli zaseJalimane lapha, sinezinhloli zamaNgisi lapha, sinezinhloli ngale eNgilandi. Ngizama kwenzani na? Ngizama ukuthola ukuthi hloboluni lempahla, ukuthi hloboluni lebhomu omunye analo. I-FBI icishe ibe seduze kwazo zonke izizwe, zibhekisisile ukubona, zisinda kanjalo-ke. Ziyabhekisisa futhi zibona ukuthi hloboluni lebhomu yesinye silutholayo, bese-ke zifika futhi zilwenze lube ngcono kancane, noma zenze okunye ukuphikisana nayo. Azethembani ezizweni ngoba lokho kukhombisa ukuthi izizwe ziyazamazama. Ngani? Ngilandi bingasiqhumisa ngehora ukuba besinganqamula indlela yabo noma besingabaqhumisa. Kuthatha nje umuntu mumbe phezulu enhlokweni yento lapho ukuthola isiphuzo esincane noma ezimbili okuningi kakhulu, noma baxabane nokuthize bese kusuka lapha. Kunke kudala bebengathi isikepe esincane sezimpahla senziwe eJapan ngesikhathi sempi bebeyosisakaza phansi futhi bahambahambe ukushisekela izwe lakini. Futhi manje niyokhokha intengo ethe xaxa ngazi kunoma yini enithenga esizweni. Kwenzekeni na? Lokho kukhokhela kubuyise izimpilo zalabo bafana abafela laphayana. Impela qha, kuyini na? Anginandaba ukuthi nilwa nezinto eziphathekayo niyahamba, ngeke kuthi shu kuyozamazama, kodwa kunokulo kukodwa eningangena kukho bese nizuze imihlabathi ongeke osusa kini. Lokho ngukukhala kwevangeli lecilongo lezwi likaNkulunkulu, futhi libe neziphiwo nezithembiso azipha ibandla. Impela kunjalo. Manje siyathola ukwenza leli cilongo likhale. Manje zonke izizwe zizama ukuhlamisa abafana bazo ngakho impela ukuzivikela kodlula konke zingaba nako. Manje ngiyazi ngezinye izikhathi lezi zikhali azilula ukuzithwala. Nganginomfo wethu uRuki bambiza kanjalo. Yaphuma lapha nombutho omnika umthwalo ngamaphawundi engamashumi esishiyagalolunye emhlane wakhe. Nalokho kuthi akube seduze impela ngangokusinda kwakhe. Bamnika ifashoni ukuba ahambe ngalo mgodi. Iziphamo esikhulu nazo zonke izixheke zamabhomu yesandla. Futhi oh angikaze ngiwubone umthwalo nje umfo omncane bandla kwakulukhulu kunyakaza. Futhi bamehlisa emgoqweni ukuba ayika mamayela amahlano kwaja kumbulale wathi wena mpeto yini engidinga ngalesi sigqoke sikhule sidala sisivikela na manje bukani umbutho uyazi ukuthi uzokudinga lokho ngesike isikhathi yini engifuna ngefashalo handle lapha emgoqela omkhulu kuyamba kungcono kwejwayele ukulisebenzisa ngakho ludinga uhulumeni akazi ukukhipha into ngaphandle uma wazi bayazi uzodingeka uyisebenzise ufanele ukuqeqeshele lokho bathola izinto ezidlula zonke abangizithola ukuvikela ngazo ngoba bakhathalela isizwe bakhathalela wena uqiniswe ngokwedlula konke ongakwenza udede enhlavini lokho bekuhlala njalo kungaleyo ndlela waqala ensimini esiyitheni uNkulunkulu uqeqeshe ibandla lakhe Ne, niyazi, sizofanele njalo sithuthuke. Manje, izindiza ezindala sasivamise ukuzisebenzisa emuva empini yokuqala yomhlaba, impi yesibili yomhlaba ngani? Lezo zishayi ezincane emoyeni, kwakuphume kwaphela ngenkathi bemisa lezi ezinhle izindiza ezinkulu kakhulu ababenazo. Ngani? Zazingelutho. Futhi manje lezi abazisebenzisa njengalempe edlule, manje ziluqobo. Basazidingi banamajethi futhi ngiyabonjalo nizama ukuthuthuka kuthuthuka entweni yokuzivikela kodwa niyazi ukuthini uNkulunkulu akadingi ukuba thuthuke uNkulunkulu wanika abantwana bakhe amasosha akhe yena impela into edlula zonke enganikwa bona ngenkathi abanika wabanikani na ubanika izwi lakhe ensimini esiyitheni nomuntu wayezoziqinisa yena emva kwezwi likaNkulunkulu futhi akukho tebelo komthola hlala lezwi Manje inhloni eyisitha usathane wazama ukuthola ukuthi yina engayenza ukuba agqekeze kulokho ngakho wayazi ukuthi wayengeke aphume nje bese eyamkhohlisa ngakho into yokuphela ayengayenza kwakungukuba amthelele kuzindla futhi yilokho uNkulunkulu akusebenzisana namhlanje ukuqinisa ibandla lakhe izwi lakhe nosathane ufika ngapha namandla ngokuzindla usathane wayazi ukuthi leyo Wakuyindube ukuphuma leyo wakuyindawo abantu ababeyo yibhodloza kalula kunekho konke kwakuse kudlinzeni wena uthi manje ake ngizindle nawe manje ngabe kudingekile kuna uma uNkulunkulu athi kwakudingekile kudingekile noma ngabe kudingeka sikhale siklabalaze futhi senze konke lokho uma uNkulunkulu asho ukuthi ubhabhathizo kamoya ongcwele udingekile angena ndaba ukuthi uzinda kanjani nokuthi kungakanani okwezo ofanele kuyeke uzodingeka usebenzise ngolinye lezi zinsuku ukuba uhlale uphila indlela kuphele usinda Manje ngabe sifanele sikwenze ukuphilisa ngokoba uNkulunkulu ngenkathi sinodokotela abadlula bonke zona na uNkulunkulu wanipa ukuphilisa ngokoba uNkulunkulu ngoba uyazi ufanele usebenzise wanipa iziphiwo zikamoya futhi kwathi nje uSathane angaba ngakuEva uqala kuzindla naye manje ngempela uNkulunkulu angeke kwenze lokho abantu bathi namhlanje ayiko into yokuthiwa izihoko iningi labantu Chala loko niyabo wo impela uNkulunkulu angeke abashise abantu labake impela akabashise abantu labake kodwa uDevil uyobashisa abake ungumntwana kabani na loko yinto elandelayo Ziyogo zadalela uDevil abantu labake hayi abantu labake uNkulunkulu akukho namunye wabo oya love unjalo kuye ngokuthi ungumntwana kabani God gave Eve and Adam Manje uNkulunkulu wanike uEve noAdam izwi lakhe futhi akagazi aliguqule ubehlala njalo ene amaKristu noma ikholwa ukuvikela kwake izwi odlula amazulu nomhlaba sonke isivumo khona siyodlula lonke ihlelo liyodluleka sonke isizwe siyocwila kodwa izwi likaNkulunkulu liyoma phakade kuyoba nesikhathi lapho inkanyezi yokuza ingasayi kukhanya kuyoba nesikhathi ukuthi ilanga alikukhanya nenyanga ayikukhanya nezwe alikupininisa emkhondweni walo kodwa izwi likaNkulunkulu liyohlala lifana kuze kube phakade yebo loko yinto engasoze yakuyakaziswa yinto ethize ongathembela kuyo iyaqondakala uNkulunkulu usho noma yini iqinisekile ukuba yenzeke uma athi yensimini yaseyiteni ngomhlengi uyothuma umesiya kwakuqinisekile ukuthi kufike nakuba balinde iminyaka ezinkulungwane ezine kodwa wafika lapho wadinge kafike ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu elithenjisiwe uNkulunkulu wethembisa ukumthuma buwe futhi uzoba lapho nginendaba ukuthi bangaka abaphika inkolo labancikazi abavukayo noma ngabe benzani bungaka ubukhomaniso obusabalalayo uJesu uyofika futhi athole ibandla ligezwe ngegazi futhi uyelithatha ngokugibela esibhakabhakeni liyongena ezulwini ngani na kuyaqondakala ukuba kube njalo izwi likaNkulunkulu lasho njalo uma ukholo konke kungenzeka Lokho kuyaqondakala uNkulunkulu washo njalo futhi kungeke kwanyakaza kungeke kwazanyezanyiswa kusuzwe uNkulunkulu washo njalo uma nje nizohlala nakho manje futhi nibe nokukholwa kukho nikukholwe akusilo izwi lingaqondakaliyo uNkulunkulu angekhale ngezwi lingaqondakaliyo izivumo kolo zingakhala ngezwi lingaqondakaliyo amahlelo angashumayela izwi elingaqondakaliyo kodwa uNkulunkulu angezwa kalise izwi elingaqondakaliyo kondakaliyo nalelizwi linguNkulunkulu futhi akukho kungaqondakali ngalo liqondakala lonke nelincumo manje ibandla elikhulu lihlome ngezwi manje ngenkathi uJesu efika ngabe wasebenzisa leso sikhalo esifanana impela wakwenza ngenkathi uSathane efika kuye ngawo onke amandla akhe wayesethi uma indedela kaNkulunkulu yenza ukuthize izinto ezithize wathi kulothiwe wabuyela ngqoezwini uSathane wamzama ngokuphakama okuthi ekuxaxa kodwa uJesu wabuya ngqo nezwi kulothiwe Lapho wahlala phezu kwalelozi ekhombisa kithi njengesibonelo njengoba asho kwabaseKorinte bokuqala kuqala uJohane ongcwele ishumi nane ishumi lesithathu ngininike isibonelo nalezo isibonelo ukuthi sifanele ngokugcizelela sifanele ngokuphelele sibeke ithemba lethu ezwini likaNkulunkulu yonke enye into ibe ngamanga Leyo into eyodwa eqondakalayo uNkulunkulu wenza isithembiso uNkulunkulu uzozigcina isithembiso bathi lento engenzeka kanjani na angasihlanganisa kanjani isigejane sabantu ndawonye ngomusa ohlwitho ukuba benyuke na angazi ukuthi uzokwenza kanjani akusiyo umsebenzi wami ukubuza ukuthi ukwenza kanjani kungumsebenzi wami ukukulungela nje wakwethembisa kuzokwenzeka waqinisa ibandla lakho ngezwi futhi into yokuqala kwakungukuzindla manje bathi akunamqondo yini nje manje uma ngingowaleli bandla lokho akukuhle nje njengalelo bandla na linye kuphela ibandla ongaba ngowalo awusoze lijoyine ungadle lijoyine idlangala idlangala le-Methodist nedlangala le-Presbyterian nedlangala le-Baptist nedlangala le-Pentecostal kodwa uzalelwa ebandleni likaJesu Kristu ngakho nantoke ibandla Lawa ngamadlangala lapho abantu behlangana ndawonye njengamagwaba abehlezi kulengatsha namajuba kulengatsha nokunye nokunye leyo yinhlanganyelo yenu eninayo ndawonye uma nabelane ekudleni okukhethiweyo okufanayo kodwa uma kufika ebandleni likaJesu Kristu kunendawo eyodwa kuphela lokho ngokuzalwa ukuzalwa njengomuntu nje njengoba ngakusho ezikhathini eziningi njengenyoni emnyama ihlezi engatsheni izama ukufaka izimpiko zempikoko ebaphikweni nayo futhi ithi niyabo ngimpikoko eziqhenyayo niyabo yahloma lezo zimpiko oqobolwayo uma yayimpikoko yangokoqobo imvelo yayo ibingaveza lolohlobo uhlobo lwephiko. Uma ibandla likaNkulunkulu ophilayo liyibandla likaNkulunkulu ophilayo liyoveza izwi likaNkulunkulu ophilayo, awudingi ukwengeza izimpiko zempikoko ndawo. Futhi zonke izimpiko eziphakathi lapho kuzoba ngezijoyiniwe empikokweni. Niyakukholwa lokho? Futhi zonke izimpiko ezijeniwe ebandleni likaNkulunkulu ziyoba yizwi likaNkulunkulu. Akasaza javela noma yini enye kodwa yizwi. Amen. Isizathu imvelo kamoya iveze kuphele izwi. Amen. Ngizizwa ngigcwala inkolo kunjalo. Akuzilutho zabo kulwenza. Awukhiqizi lutho. Ungeke wakhiqiza ungeke wayikhiqize insindiso. Ungeke wazikhiqize iziphiwo. Ufanele uzithele iziphiwo impela. Yebo, imvu ayikwenzi, ayikhiqiza uvolo, inovolo ngoba yivu, ithela uvolo nje, isihlahla sezithelwa amasheri, asikhiqiza amasheri, nje sithela amasheri, ngoba ukuphila kwaso kungaleyo ndlela. Le bandla likaNkulunkulu ophilayo lisho vele lokhu kuzama ukuba bazenze babukeka njengetithize. Sebevele bayilokhu abayikho. Ngomusa kaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu lijoyine nabo, nabo bajoyinwe nezwi. Nemisebenzi owavezwa yilowo opheleleyo uJesu Kristu. UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni liyoziveza lona ngalo lonke ikholwa elizele ngokusho. Washo njalo, amen. Akukho lutho lungi. Manje leyo yinto ethize eqondakalayo. Manje bekuyothi kancanyana kancanyana udida kumuntu uma engazange akwazi ukukhala kwangempela kwecilongo. Manje indoda engakaze iqeqeshele icilongo futhi ngaze ilizwe awu ingahle ithi ukuthi deka kancinyane uma izwa into ethize ikhala ngokwehlukile kulokho ekuzwile. Lihlala njalo izwa, joyina ibandla, yisa incwadi yakho ngaba nangaba. Lokho kungakuhle, yilokho kuphela ekwaziyo. Kodwa manje ke uma ubuya mayelana nobhabhathizo kamangcwele, ukhuluma ngamandla kaNkulunkulu nezinto azenzayo nokuthi ubenza kanjani abesifazane nabesilisa bobabili bazihlanze basuke empilweni yesono, ukuthi ubenza kanjani bahambe ngokubesaba uNkulunkulu ngobuqotho. Ngezinto azenzayo futhi uveza umbhabhathizo, ukukhuluma ngezilimi, ukuphilisa abagulayo, ukhipha amademoni, prophet, iziphiwo, wo imibona yonke into ebandleni. Haleluya, kunjalo. Uma kuhamba khona-ke kungukudida kuncinyana kulabo abangakaze baluze lolo hlobo lwecilongo.
Well, you say my church doesn't teach that, then it's
oh, uthi ibandla lami likufundisi lokho. Khona-ke alishayi icilongo levangeli, uthume, kunjalo. Kodwa kulawo mazazi aqeqeshiwe, haleluya, ngenkathi yezwa lokho kukhala kwecilongo ayazi ukuthi ame kanjani ngomumo, kubeka sosha lingumkhristu udumo. Wo, lokho kuyaqondakala. Wazi kanjani ukuthi kuyaqondakala na? Kusezwini. Awu, wena uthi ibandla lethu likufundisi lokho, kodwa icilongo liyakukhalisa. Angifuni ukuqeqeshela ezivumweni kolo zebandla ngoba siyozabazama futhi siwe. Kodwa uma uqeqesha ezwini kuyodlula abazwini nomhlaba, naleli izwi uyalisoza ladlula. Sonke izivumo kholo yonke into iyowa, kodwa leli lizwe lisoze lihluleka. Amen. Lokho ngukukhala, lokho ngukukhala ngifuna kukuguza. Yebo mnumzane. Oh, wena uthi ngazi kanjani na? UJesu wathi izimvu zami ziyalizwa izilami, ziyalazi icilongo lami. Wathi kuJohane ngcwele isahluko seshumi nane nevesi leshumi nambili, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza. Manje wakusho lokho. Uma umuntu athi awu amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili athi uJesu Kristu kuyelezela namuhla laphakathi, o bathi ngendlela ethize. Manje imvu yangempela iyothi ayoho into ethize iqucizile kulokho, lokho akuzwakalanga kahle. O lolo fanele ukuthi kade kuluphondo laseFrance lelo bekungesile icilongo ngoba iBhayibheli likhala ngeze lingaqondakaliyo. Lithi niyakwabukeliswa umangcwele, hhayi ukuthi ningahle, niyakwabukeliswa wonke umuntu. Kuze kube nini na? Kubantwana benu nakubantwana babantwana benu nabokude, ngisho nabaningi iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Yokaliza icilongo kuzo zonke izinhlanga nazo zonke izizwe, futhi ziyolizwa iphimbo lakhe, ziyolikholwa labo mbiselwe ukuphila. Amen. Bayilukholwa ngoba bayazi ukuthi ningukukhala kwecilongo levangeli alisile lingaqondakaliyo. Lonke isosha liyazi ukuthi kumiswa kanjani. Manje limbonile uPetro noJohane uJakobe nebandla lasekuqaleni bemasha beya phambili ngapha ngoba icilongo uJesu wathi hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli. UMarko weshumi nesithupha niyabo lezi zibonakeliso ziyakubalandela abakholwayo. Sibona uPetro uJakobe uJohane wonke belayinile bemasha beya kulokho futhi sijikisa abanye ngenye indlela basuka kulokho na omunye uyaphambili omunye uyamuva na omunye ethi hawu lokho kwakungokomunye lokho kugala kwakungokomunye oqhaba kungekho kwaba yilokho. Woko mbuthi wamaKristu uze icilongo uNkulunkulu wathi lelo kwakuyicilongo ngeliguqule lokho ngukukhala athi liyokhala ngakho lokhu bonke abantu bayakwazi futhi lisuka lihamba ibandla. Abanye babo abakholelwa kufikeni kwakhe kwangempela. Ibhayibheli lathi uyofika ngakho sibheke kufika kwakhe. Uma engekho lapha kulobu busuku sizobe simbheke ekuseni. Uma engekho lapho ekuseni sizobe sibheke kusasa ebusuku futhi sizobe silokhu sibhekile. Uma silala owethu singaqulekelanga ize ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyakukhalisa lelo cilongo lokugcina. Nabafile kuKristu bayakuvuka futhi thina esiphilayo futhi sisekhona siyothitha kanye nabo uhlangane nenkosi emoyeni futhi sibe lapho kuze kube phakade. Lokho ukukhala kwecilongo noma ngabe ngiyaphila noma ngabe sengihambile akwenzi mehluko. Ngiyoza kukhala ngiyovuka udumo kuNkulunkulu vuka. Oh yebo. Yebo uJesu washo ukuthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Waye yizwi lenziwe labonakalizwa. Ngenkathi zimazi kanjalo izimvu zakhe. Manje bukana abaFarisi nabo ngalolo suku. Oh bathi lo muntu ngubhezabhule. Ngenkathi etshelwa izimfazane emthonjeni lapho ngezono zakhe amadoda akhe ayekade nawo. Ngenkathi etshelwa noDanieli lapho ayekhona phansi komuthi lapho uFilipi ambiza khona phandle phansi kwesihlahla somkhiwane khuleka. Ngani labo befundisi balolo suku bathi lo muntu ngubhelizebhuli ukudevela ungumbhuli. Kodwa lokho kwakungenjalo ngoPetro uJakobe uJohane nabo bonke bakwazi ngani na babazi ukuthi uNkulunkulu washo ukuthi nqa uma siyafika phansi kwephimbo liphefulele likaMose uyabo ngumprofethi. Futhi ngenkathi bebone lezo zinto azisho zibonakaliswa futhi senziwa zaphelela bazi ukuthi kwakungukudla kwezimvu. Bazi ukuthi lelo kwakuyicilongo futhi baqala kukulandela izimvu zami ziyalazi ngoba babone izwi likaNkulunkulu libonakaliswa. Manje abantu namhlanje abakholwa ukuthi kukhona into enjengobhabhathizo kamoya ongcwele. Thana ngqi phakathi lapha noma ndawo lapho abanomoya ongcwele khona futhi babone isithembiso sikaNkulunkulu sicaliseka nje impela. Ngani izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Ziyakwazi ukukhala kwalelo cilongo ngoba yiBhayibheli. UJesu Kristu nguyena izolo namuhle naphakade useyiwo. AmaHebheru eshumi nantathu isishiya galombili impela. Nginandaba manje akwenze nomncimo wehluka ukuthi zingaki izimpondo zamabandla olubethwayo. Sinenqwaba yezimpondo ezituduzayo zamabandla niyazi zihamba zituduza yonke into zithi oh izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjengokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Oh izimvu zange mpela zikulalele lokho kodwa zilalele lolucilonge lokho okuvumayo. Lolophondo lebandla lungahle lukhale noma yini ningahle bukani ukuthi selifikelele kuphi namhlanje. Izimpondo zebandla olunjelo ugijima ngapha nolunyelo ugijima ngapha udevela uhlezi uqhiyeme uthi mfana balo bodwa nje yilokho kuphela angidingi ngisho nokuthi nginyakazise isandla sami. Kodwa mfowethu ake bonke beze ezikhalini kanye babuyele eziyalweni zenduna. Oh hey khona ke uzobona lithi phambi ili masosha ngamaKristu kunjalo bengalalele izimpondo kodwa belalele icilongo. Ake sime nje umzuzwane nje futhi sibuyele emuva futhi sibuke abambalwa manje silungiselela ukuvala ngoba angivuni ukuhlalisa lapha esikhathi eside kakhulu. Kodwa asibuyele emuva futhi sibuke abanye abezwa lokhu ukukhala asithathe futhi babeqinisekile. Manje ngilikhombisile ukuthi yonke enye into eqondakale asithathe nje umlingiso yedwa omdala umzuzwane asithathe umprofeti Jobe. Manje leyo ndoda yedlule kuvivinyweni kodwa yayazi ukuthi uNkulunkulu wayidinga umnikelo wokushizwa. Yilokho uNkulunkulu ekudinga futhi yilokho kuphela ekudinga. Futhi yawele ndaba ukuthi ingakanani inhlekelele yenzeka ekhaya lakhe. UNkulunkulu njalo aka uma ubona into ethize ihamba ngokungalungile ngomfo, lokho akusho khona ukuthi ubhaxabule ngunkulunkulu. Kungahle kungabi ngukuthi uphumile entandweni kaNkulunkulu. Uyazi enhliziyweni yakhe ukuthi ulalele icilongo yini noma cha. UNkulunkulu wayedinga lo mnikelo wokushisa noJobe wama phezulu kwawo ngqo. Yilokho kuphela. Bathi Jobe uyisele sicashile, wenza into ethize engalungile. Kodwa wayazi kangcono, wahlala lapho ngqo ngoba wayekuzwile ukukhala kwecilongo futhi wahlala lapho ngqo nakho. Futhi ugcineni ezazi ngqo kupheleli kokugcina. Inkathi waye uDeveli wayededelwe kuye. Futhi wathatha umndeni wakhe, futhi wathatha abantwana bakhe, wathatha amakamela akhe, futhi wathatha yonke indzawo yakhe, futhi wabhidliza impilo yakhe uqobo, wahlala ezaleni. Kwakubukeka sengathi yonke into yayihambile. Kodwa noma kunjalo wathi yazi umhlengo wami ukhona, ngenze insuku zokugcina uyoma emhlabeni, noma izibungu zesikhumba sibhubhisa lomzimba. Nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Akukho okungaqondakali ngalokho. Kwakukhona na? Akukho. Ngithi ucabanga ukuthi uyaphila. Wathi ngiyazi uyaphila futhi uyoma ngezinsuku zokugcina phezu komhlaba, noma izibungu zesikhumba sibhubhisa lomzimba. Nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu. Oh, hey, kwenzeka. Wayeqinisekile. Abraham ngaphandle ehamba endle ngolunye usuku weza uNkulunkulu ethi Abraham ngiyahamba. Wahlangana no-Abraham phambi kwezwi elilotshiwe, wayesethi Abraham ngizokupha indodana ngomkakho uSara. Futhi wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala ngaleso sikhathi. No-Abrahama wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu futhi bakulungiselela, futhi wayengenamahloni ukufakaza. Wayazi ukuthi wayezoba nendodana. IBhayibheli lathi akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa wayekubinisekile ngokugcwele. Amen. Iqinisekile ngokugcwele. Lokho kuchaza ukuthi uhlangane nesigcino. Amen. Yilokho-ke isigcino ngukuphela komgwaqo, yinto yokugcina, yikho konke kwakho. Wathi ngiqinisekile ngokugcwele ukuthi lokho uNkulunkulu akwethembisa, uNkulunkulu unamandla okukwenza. Ngabe ninako lobu busuku? Ngabe niqinisekile ngokugcwele ukuthi lona ngumoya ongcwele na? Ngabe niqinisekile ngokugcwele yile indlela na? Ngabe niqinisekile ngokugcwele ukuphilisa na? Ngabe niqinisekile ngokugcwele ukuthi uyabuya na? Ngabe niqinisekile ngokugcwele ukuthi nguyele izola namuhla laphakade na? Amen. Niqinisekile ngokugcwele. Yebo, ake sithwale omunye uElija yemi phezulu lapha entabeni. Wayeqophisana noJezebeli nobuzo bakho obupendiwe, futhi wayesathi akakhathale yikho. Ngabo bonke besifazane belingisa inenekazi lokuqala, mhlawumbe izinwele zigundwe kwabasakanda elingamanzi, nanoma yini ababenakho ngalolo suku. Wayeqophisane ngakho kakhulu ngakokuthi kwase kuthi akumehlise. Ngokuqondile uNkulunkulu wathi kuye, yehlela lapho. Uyazi lina cisha njalo izinsuku ezimbili noma ezintathu ngeviki. Ngapha yima ku-Ahabi futhi umtshele. Isho kanje inkosi, amazolo wayikuwe vele ezulwini ngize ngiwabize. Oh, hey. Akazange athi manje mhlawumbe kungahle kusebenza ngale ndlela. Wo qhabo wayeqinisekile ngokugcwele, kukho lutho lungaqondakali. Amazolo awayikuwa izimvula zikufika ngize ngizibize. Amen. Udumo. Oh, ngani weze icilongo laliqondakala. Wayemazi uNkulunkulu wakhe, wayeyazi into ethize. Inkathi uNkulunkulu ekhuluma lelozi kodlula wonke amazulu omhlaba kuze kwenzeke, kwakuyodingeka kwenzeke, wayeqinisekile ngempela. Manje wathi, Elija ngifuna wenyukele lapho endaweni eyome kunazo zonke zenu uyothi ngqu phezulu entabeni. Lapho kungekho ziphethu khona, kodwa nginase sakho esisode phezulu lapho. Wayeqinisekile ngokugcwele. Wakhwela entabeni, wayesehlala phansi ngasemfudlaneni iKeriti. Futhi manje ngizokwenzani phezulu lapha na? Selivele ngiyala amagwababa ukuba kondle. Manje linjani lawo magwababa? Manje awulinde umzuzu inkosi qhaba qhaba. Icilongo lakhala lokho kwenele kuzokwenzeka kanjani na angazi angile ndaba yabo akusikho kwami ukuba ngikhathazeke ngalokho lo ngumsebenzi kaNkulunkulu wathi wayala amagwababa awu nkosi ngakusiza ukuyihlaziyela khona futhi ungitshele nje ukuthi kukuphi lapho wona yisiphi isikole lawo magwababa yakuso lapho ukufunda ukukhuluma isiHebheru na Jabonye ngabe abheke izinto efini zegesi noma ngaba nomlilo wezinkuni noma akwenza kanjani na futhi azokwenza kuphi soboluni lwesinwana azolibulala ayinyona encane nje azongibulalela kanjani inyama yenkomo ukungilethela isamishi lenyama yenkomo nani yabona yabo lokho akubuzwanga uNkulunkulu icilongo likaNkulunkulu iphimbo lakhe lakukhale laselithi ngi hayi ukuthi Elijah ngingahle ngikwenze ngikwenze ngizokwenza sekivele ngikwenzile amen lo nguNkulunkulu wethu kunoma busuku hayi ukuthi uzokwenza usevele kwenzile amen usevele kwenzile amen hayi ukuthi uzokwenza angahle akwenze mhlawumbe uzokwenza usevele kwenzile ngiyala amagwababa Wayela umoya wakhe kubo bonke abantu wayela izibusiso zakhe wenyukela phezulu futhi upha abantu izipho umuntu ubumbe uzokujola umuntu ubumbe uzokunqaba akusiwe umsebenzi wami ukuthi kufike kanjani kungukuthi nje inqobo uma kufika lapho uNkulunkulu wathi kuyoba njalo futhi kunjalo uPetro wathi ngosuku lePentecost phendukani yilona loni babhathize igama likaJesu Kristu kukho kuthokuthelelwa kwezono zenu khona niyakwabukelisa isiphiwo umoya ongcwele uzofika kanjani na ngazi izithabiso ngeze abantwana benu kubo okude ngisho abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eya kubabiza manje wawungeke ukuchaza lokhu ukuchaza ukize icelongo selivele likhalile futhi ngiyakukholwa ngakho lalela futhi ngakuthobela amen manje zabo kuphikisana nami ngakho kanye amen wo angiphelele qhabo njengalobo busuku tete wethu omdala ekhalati wathi lunga elidala nginganikeza ubufakazi na yebo mem wathi ngifuna kusho lete yoda wathi angisikho engifuna kuba yikho futhi wathi angisikho engangifanele ukuba yikho kodwa yoda into engiyaziyo angisikho engangivame ukuba yikho ngakho lokho ilondele sizwa ngayo ngakho manje angisikho lokho engangivame ukuba yikho ngoba ngizindisiwe kulo busuku ngomusa kaNkulunkulu futhi ngemukelo mpapathizo kamoya ongcwele phezu kokuthunywa wathululelwa phandle lapho ngosuku lwePentecost Isithembiso sinikeziwe futhi ngasikholwa akukho lutho okungaqondakali ngakuzwa ukukhala ngakulalela futhi ngiqinisekile ukuthi kuyiloko kuyikho impela ngiyazi kuqinisile impela uSimeyoni isazi sidala cishe eminyaka engamashumi esishiyagalombili ubudala selokhu kwabanga amakhulu eminyaka ngisho umprofethi esemhlabeni kodwa ihambe zulazula ngedumela elikhulu umoya ongcwele okhuluma naye ngolunye usuku wathi Simeyoni uyazi awuze ukufa uze ubone insindiso senkosi uthumo mhlawumbe umprisa mkhulu ehlikihla intshebe yakhe emizuzu embalwa futhi wathi Simeyoni ufanele ukame intshebe yakho ngolunye ohlangothi wathi lokho akwenzi nomncimo ehluko wazanjani ukuthi uqinisile na umoya ongcwele wangitshela kanjalo Angizokufa ngani Simeyoni ngani wena ngani ulungele ukuva khona manje oh angekhathali ukuthi uthini kodwa uNkulunkulu angitshela ukuthi angikukubona ukufa ngize ngibone insindiso yakho akukho lutho olungaqondakala ngeke ngife angeke ngikubone ukufa ngize ngimbone amen lokho Uzokwenza kanjani Simeyoni na? Mina lokho akusiwe umsebenzi wami. Ukuphi Simeyoni na? Angazi. Wazi kanjani ukuthi uzombona na? uNkulunkulu washo kanjalo, lokho yizwi angizi ukukubona ukufa ngize ngimbone. Hoye. Oh mfomdala bantu kusobala usangena ekhanda lakhe uyazi ngakho myekeli kanjalo nje. Kodwa wambona empeleni yebo umnumzane uNkulunkulu ubenzela indlela labo bantu abayothatha izilakhe. Jesus.
when he was here on earth.
UJesu ngekathi lapha emhlabeni futhi wayemlapha ethuneni likaLazaro noma ngaphambi kwalokho ngenkathi esentshumayelweni nabantu yokukhuluma ngokuthi kanjani yena noko engakeva eminyakeni ngamashumi amahlanu budala futhi wathi ubone u-Abrahama. Ngiyacabayela ukuthi wayeqiniseke kanjani na? Wathi u-Abrahama engakabibikho ngikhona. Ngikhona hayi ukuthi ngangikhona noma ngiyoba khona kodwa ngikhona ngiqinisekile. Kodwa ke wathi ethuneni likaLazaro ngaphambi kokuba ehlele lapho wathi watshele uMartha wathi ngingukuvuka ukuphila hayi ukuthi bengifanele ukuba nguye noma ngiyoba nguye kodwa nginguye. Amen. Unewethu uma ubukhona ngakafanga kodwa nakaloku Nkosi noma yini icela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakukupha khona. Wathi umnewenu uzovuka futhi uyakuvuka ngezinsuku zokugcina kuvukene kukhulu wayengumfana olungileyo ya ngiyakholwa uzovuka. Kodwa uJesu waziqondisa yena kancane uqobo wama wathi kodwa ngingukuvuka nokuphila hayi ukuthi ngiyoba nguye bengifanele ukuba nguye noma kunjalo kanjalo nginguye. Akukho lutho lapho, akukho lutho okuvayizelayo ukuze abazama ngaloko, akukho lutho okungaqondakali, kwakuqinisekile ngingukuvuka nokuphila. Ukholwa yimi noma ifile nokho yophila, ophila akholwe yimi asoze afa. Manje hayi ukuthi bangahle bengaphili mhlawumbe abayi kukholwa abayi kufa lutho akukho lutho olungaqondakali ngakho abayi kufa koza amazwi awo amakhona ngokuyithumileyo nokuphila okungunaphakade futhi angayi kuya ekwahluleleni kepha usavele wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Bafanele bazo kwahluleleni abayi kuza ekwahluleleni. Amen. Wathathwa kwahlulelo kwama nginamsebenzi labo. Amen. Nako lapho khona wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Manje wathi wakukholwa. Manje uJesu akazange athi awu niyazi ngokuthi uyakukholwa lokho futhi uyazi ukuthi ngiyizwi futhi niyazi ngilowo owayezofika ukuvumile lokho uyakukholwa. Ngiyatshela ukuthi yini esingahle siyenze, asihambe siyohlanganisa amalunga futhi sehle futhi sibone uma singenza noma yini ngakho. Qhabo qhabo wathi ngizo hayi ukuthi ngihambe ngedle futhi ngibone uma ngingamvusa ngizohamba ngiyomvusa. Amen. Hayi ukuthi ngizozama ngizokwenza. Akukho lutho olungaqondakali lokho kwakungesilo izwe lingaqondakaliyo ngenkathi ethi ngiyokwenza ngiyokwenza.
And the same one said, I will, made you a promise.
Futhi yena lowo fanayo wathi ngiyokwenzela izithembiso. Hallelujah. Oh hey. Amen. Ngizohamba futhi ngimvuse. Futhi wathi dilizani leli tempeli futhi ngizobona ukuthi ngizokwenzani ngalo. Dilizani leli tempeli futhi ngilivusa futhi ngezinsuku ezintathu. Akukho lutho olungaqondakali. Manje ngizozama nonke ningahle nimi nizungeze futhi nibone uma ngingakwenza noma cha. Qhabo ngiyolivusa akukho okungaqondakali ngiyolivusa nina litilizeni ngiyolivusa futhi. Hey ngani na wayazi ukuthi wayeyilowo muntu ebhalweni uDavid akhuluma ngayo. Angiyikushiya umphefumulo wakhe hayideze angiyikuvuma ungcwele wamabone ukubola. Futhi wayazi ukuthi wayefakiwe kulezo zithembiso zombhalo ngakho ke wayeqinisekile. Manje singebe yilokho kuqiniseka na siyamthanda abe yisibonelo ngezinye izinto ngoba nje uma izwi likaNkulunkulu lakusho singeke yini saqiniseka impela ngeze njengoba wayenjalo ngalo na. Ngingukuvuka nokuphila ngiyalivuza futhi. Amen. Ngani na wayazi ukuthi izwi lakhuluma ngalo futhi wayeqinisekile ukuba aphume. Uma ngilowo muntu laphaya kuJohane wesihlanu wamashumi amabili nane oza izilama khole kokuthumileyo nokuphila kunaphakade futhi ngiyakumvuza ngezinsuku zokugcina abayi kuze kwahluleleni wedlulile kufenwa ngena ekuphileni lowo yithi futhi sesabani na yini ndaba na kweza mahluko muni ukuthi ufake lubu uhlobo legama na uzibiza ngalokhu lokho noma okunye sikabantwana bakankulunkulu ngomusa kankulunkulu sigcwaliswe ngomoya ongcwele ngomusa kankulunkulu. Kwenza mahluko muni ngokuthi ingabe lona uyilokho noma lokho uma uyipresbyterian methodist baptist na uma ecelise ngomoya ongcwele unokuphila okuvusayo kuyo amen yebo manje ngosuku lwePentecost uJesu wabatshela kuLuka wamashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye bekani ngiyakuthuma isithembiso hayi ukuthi ngingahle ngikwenze ngizobona ukuthi ngingeze njani ngaso ngiyakuthuma isithembiso sikababa wami phezu kwenu kodwa yenyukelani lapho emzini waseJerusalema futhi nilinde nize nimbathiswe amandla manje ukuba babeyolindisana bathi oh izinsuku ezisithupha bathi silinde phezu kwani na ngikhole ukuthi besifanele sikwemuka ngokukhola licabanga kanjalo nayo ukuba ke uJakobe wathi ngosuku lwesishiyagalolunye wathi Simoni awuze lapho umzuzu uyazi ngolunye usuku ngaba nomuzi othi ukuba inqaba niyabo futhi uyazi ukuthi ngikhola yini ngingi ngikhola ukuthi nje akasifuni silinde ngapha ngikhola ukuthi sesivele sinawo awucabanga kanjalo na asiqhubeke nomsebenzi wethu asiqhubeke nenkonzo yethu ho ngaba kwenzekanga neze ngani na bazi ukuthi umprofeti washo manje lalelani umprofeti wathi umthetho umele ube phezu komthetho umuntu awumele ube phezu komuntu incosana lapha nencosana lapho bambelelani kulokho kuhle ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu nalokhu ngukuphumula isabatha babazi ukuthi into ethize yayifanele yenzeke uma ufika ngiyakuthulula umoya wami ngosuku lokugcina uJoweli wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili uyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama namadodana yenu namadodakazi yayo kuprofetha phezu kwezincekukazi zami nezincekukazi eziyizisebenzi ngiyakuthulula umoya wami ngalolo suku ngiyakukubonakalisa izibonakaliso ekuzulwini phezulu nana nasemhlabeni phansi nomlilo nentuthu nomusa bazi ukuthi kwakufanele kube lesehlakalo esithize siphelezele lokho kufika kukamoya ongcwele babengathathi khona kukhale kukaqondakali kodwa ngenkathi beza leyo nto ethize nyakaza futhi babone ubufakazi obubonakalayo bebhayibheli bunyakaza nayo babengesibo abangaqondakali baphumela ngqo ezitaledini ngiyaxolisa hohe babeqinisekile ukuthi kwakungumoya ongcwele yazi ukuthi babeqinisile kanjani na wazi uPetru lowo omncane ongafundile wacumela esiqweni noma ibhokisi noma ndawondawo wathi madoda aseJudiya isifuba esincane siqhuzuliwe njengeqhude libhansile wathi madoda aseJudiya nina nakile eJerusalema benginesabi esikhashane nazadlule anginesabi manje makwenzeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami laba ngabadakiwe njengoba licabanga kepha lokhu yilokho sithemba ukuthi lokhu yilokho sikhola ukuthi lokhu yilokho wathi lokhu yilokho kokukhulunywa ngoprofeti Joweli haleluya akukho lutho kungaqondakali ngakho lokhu yikho kwakukhulunywa ngoprofeti Joweli hohe uJesu wathi kuMarku weshumi nesithupha ethuma ibandla lakhe hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli lezi zibonakalise mhlawumbe bezifanele zizo ngasikhathi mhlawumbe ziyakubaphelekezela laba abakholwayo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayawukhipha odeveli bayokhuluma ngezilimi ezintsha uma bephathe inyoka noma baphuza kubulalayo akuyi kuba nangozi kubo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda hayi ukuthi mhlawumbe bayosinda lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ake ngikusonge ngokusho lokhu mfowethu dadewethu okwemizuzu embalwa elandelayo ngiyakukholwa ngikholwa ukuthi yonke into noma yini ephambene nalokho ayilungile ngiyakholwa yonke into emelene nalokho iyowa ngiyakholwa nginendaba ukuthi bungaki bukhobanisi noma zingaki ezalezi izimfundiso ezigqamileyo naleyo imfundiso egqamileyo nobusodo noburoma nakho konke okunye ubumelika naye yonke enye into iyowa kodwa lelo zwi liyomaphakade ngoba liyizwi futhi lingakabi yizwi lizofanele libe ngumcabango nezwi ngumcabango ozwakalisiweyo uNkulunkulu ephakadeni kufika emqondweni wakhe wayizwakalisa imicabango yakhe uba yizi nezwi lizofanele libonakaliswe Ikala sizathu ngenkathi ekhuluma ngomesiya wafanele kufika uMesiya. Wakhuluma ukuthi kuyoba khona ibandla ngezinsuku zokugcina elingenasici noma nambimbi kulo. Kuyoba khona ibandla labo. Haleluya. Wakusho kuthatha izwi lakhe ngiyalikholwa. Ikholwa ukuthi wathembisa umoya ongcwele kulelo lonke ikholwa liyokholwa. Ikholwa ukuthi uPetro ngosuku lwePentecost ngenkathi eshumayela leyo ntshumayelo edumile futhi wabatshela bonke ukuba baphenduke futhi babhaphathizwe ukuthi lezi zibonakaliso ziyofika nalezi noma ubani obize igama lenkosi yosindizwa. Ngikholwa ukuthi lelo iqiniso ngama kulo ngilibonile libonakaliswa. Ngiyazi ukuthi ingilo nakho futhi ngiyazi ukuthi ngizama ukwenza inyathelo ngaphambi kokuba ngenze inyathelo ngizofanele nginqume ngisuse yonke intandela ikhakhazi eliluhlaza yonke enye into ubuyisusa endleleni kodwa njalo uma wenza isinyathelo uqhubekela phambili. Amen. Thatha ummese nje futhi ukunqume. Abaningi benu bayamkhumbula uPorada umngane oyigugu kakhulu. Ngangise ngumshumayeli ongumfana nje umfanyana ngakivame kwenye ukele Fort Wayne ngimlalele eReady Guard ebenakele umfomkhulukazi wayeyale muva enyusa ibhuluko lakhe aphakamise isandla sakhe beze bavumula njengebhele futhi ngangiye ngicabanga ukuthi uzoxhumela epulpiti ngenkathi aye futhi wayeqala ngendikimba yaUGenesis futhi aphethele esabulweni konke muva naphambili. UPaul wayeyindoda ngempela. Xoxa ngolunye usuku wathi ngangivame ukuba ngumthwalo wezingodo enhle e-Oregon lapho avela khona wathi ngolunye usuku uyazi wathi ngangisemasimini ezimishini nje le ngale ndawo ngiyakukhohlwa manje ukuthi kwakukuphi futhi wayenza umsebenzi wokuba yisithunywa senkolo. Wayekholela kuNkulunkulu ekholela kuphiliseni ngokoba uNkulunkulu futhi uPaul wathi khona lapho ibandla lomhlaba limi khona namhlanje wathi ukuba ngangithengise umlayezo wami womusa kumaPentecostal abomvu umlilo esikhundleni sokwenza lokho engikwenzile lapha nani segejane. Wathi futhi ngazibangela ukuba ngikhathazeke ngabizela endaweni enezikweleti eziyizinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zamadola. Ngizikhathaze mina ngaze ngathola umdlavuza futhi ngiyafa manje kuba ngangithengise umlayezo wami womusa kumaPentecostal abomvu umlilo uNkulunkulu beyongibusisa isa ngokucichimayo ngakho kunjalo. Wathi wayesezansi lapho eMenweni futhi wathola imfiva emanzi amnyama noma ukuthize yayesabeka futhi wayesemuva le bandle eMenweni nekholo ligxilile kuphiliseni ngokukaNkulunkulu. Futhi wathi waya ngokugula wakhuleka nezinye zezithunywa zenkolo zathi zazizothatha isikebhe nje futhi zihambe ziyolanda udokotela ngani kwakuzoyizithatha izinsuku ukulanda udokotela. Wayesethi ngingi ningakwenzi lokho kuyekeni kanjalo nje. Wathi uma uNkulunkulu engangiphilisi khona-ke ngiza ekhaya. Ngakho wathi umkakhe wahlala ekameleni naye kwaye ngokuba mnyama futhi wathi wabiza umkakhe wathi sithandwa bamba isandla sami wathi kubeka nje ungikhulekela sekuba mnyama manje wathi ngikholwa ukuthi amathunzi ehla ngapha nangapha kimi wathi bamba isandla sami nje futhi ukhuleke ngisaphuma wazibopha ukuba yohlangana noNkulunkulu. Wathi nje kwehlelwa yisiyezi futhi wathi waphupha ukuthi wayesebuva ngapha e-Oregon futhi njengensizwa egawula imithi yamapulangwe futhi wathi ubasi wasekhempini wathi Paul yenyukela lapha ecaleni elithize lequma bese uwisa umuthi othize usayize othize. Wathi wagijimela phezulu equmeni ngemilenze yakhe yobusha wayeseushaye ulahla phansi umuthi wase ulungisa wagxumeka imbazo phansi washo ukuthi leyo pine ethambile eyakhe ubukhali enkulu imbazo eyenziwe izincezu ezidabuli yangele shobeni kahle kakhulu. Wayesenje walibamba wacabanga awu ngizovele ngilithwale nje ngehle ngequma elungile indoda enamandla. Wathi ngangivame ukuqeqesha ukuthi ngiwahlanganise kanjani amadolo ami bese ngiqukula ngomhlane wami ingxenye enkulu kunazo zonke yendoda imisipha yakhe wawusemhlane wakhe nasemahlombe ingemuva lemilenze yakhe. Wathi ngizoqula ugodela omkhulu alibeke ehlombe lakhe asuka ahambe kodwa wathi lolo kwakulu ugodo olwetshelekile nje kodwa wathi njengi yaxolisa wathi ngavele nje angakakwazi ukulinyakazisa lolo godo ngiyaxolisa wathi ngavele nje angakakwazi ukulinyakazisa lolo godo wathi ngashudula ngashudula futhi azama ukuluqukula futhi nje angekwazanga ukukwenza wathi ngatheneka wonke amandla aphuma kimi wathi angekwazanga nje ukulunyakazisa lolo godo wayesethi ekugcineni ngaba buthakathaka kakhulu ngavele ngahlala phansi nje ngencike emthini futhi ngiqala kwesilomjuluka ngase nje ngikhandleke ngaphela wayesethi emva kwesikhashana ngeza iphimbo likabasi wami kodwa wathi kwakuyiphimbo elimnani kuna wonke engake ngawezwa wayesethi ngenkathi ngijika iphimbo lathi kimi Paul ngase ngithi yebo bazi kuyini na wathi uludluthulela ini na wathi ungiyale ukuba ngilwehlisele ekhempini futhi nje sengizikhandle ngaphela ngalo njengingi angikwazi ukukwenza basi wathi Paul awuboni yini lowo mfudlana amanzi egeleza khona lapha yana wathi yebo wathi lowo mfudlana wodlela ngqo ekhempini awuliphonsi ngani nje emanzini ugxumele kulo bese ulugibela wehlele ekhempini na wathi ngingazi ngicabange ngalokho lakho wavele nje walugingqela ngale emanzini wagxumela kulo wathi oh he uqala kusaphaza amanzi futhi egxuma futhi edazeluka ngalo lonke iphimbo lakhe lapho ehamba phezu kwemigelezo futhi ehle idabula amanzi yonke into egibela lolu god ehle ebhongoloza ngilugibele ngilugibele wathi into yokuqala uthi dwe kuye wayephandle ngqoma phakathi nephansi lendlu nemkakhe ememeza kanye naye wayembongoloza ngilugibele 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 bazalwane izizwe ziyehlukana uyizeri uyaphaphama izibonakaliso ibhayibhele lazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokusindwa usizo olukhulu buyani o bahlakazekile niye kwabakini nomlayezo wezwi likankulunkulu uyiqiniso phila noma ufe ngiligibele angiqophesani nalo angizabi khona ukuqophisana nalo ngavele ngalithatha nje futhi ngiligibele akuvuka abagxeki ngiyodubula ngazo zonke izibhamu ezinkulu ngingena ekhempini ngolungelo lwezi zinsuku ngigibele izwi likankulunkulu amen ngiqinisekile ukufika lapho asikhuleke kungani uzodluthula nomthwalo wakho wesono na kungani uze ube yisimo yiso awazi ukuthi umi kuphi ugijima usuka ebandleni uya ebandleni nasekusukela endaweni uya endaweni na awukujikijeli ngani nje phakathi esiphambanweni kulobu busuku bese ugibela izwi na awusithathi ngani nje isithembiso sikankulunkulu kulobu busuku bese ugibela uphume enxobanxobeni uqhubeke uphumele komkhulu oluhlaza sibhakabhaka uvuleke kanjalo na ungashidilisani nalo ungakhathazeki ngalo likholwe nje ulemukele lingumbuso ongenakuzanyazanyiswa ligibele uma kugula kulobu busuku thathe isithembiso sikankulunkulu ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu ngizosinda kanjani mfowethu Branham na udokotela uthi nginenkathazo yenhliziyo nginomhlavuza nginalokhu lokho noma ngabe kuyini ngiyisithuli sibunguli ngimpumputho ini kwenza mehluko muni lokho na yemukele isithembiso sikankulunkulu nje futhi usigibele asithathe induku enkulukazi futhi siyibethele phansi lapha bese sibhale esihlokweni sayo mkhuleko ukholo ukhulekiwe kulobu busuku ngizokugibela ibhayibheli lathi mkhuleko ukholo sindizwe gulayo noNkulunkulu yakumvusa uma enze isono yothethelela sona ngikugibele ngiyakukholwa uma wenze kungalungile uma ungophiyazayo lobusuku osibekela isono sakhe angayi kuphumelela kodwa oyovuma isono sakhe uyakuba nesihawu awusivumi ngani na awu ngifanele ngenze njani mfowethu Branham na sivume bese ugibele uNkulunkulu washo njalo kuyokususa ngqo esoneni sakho ngabe lowo muntu lapho kulobu busuku ongakaze babeke ithemba lawo kuNkulunkulu ngensindiso yomphefumulo wakho futhi ungathanda ukukhunjula emkhulekweni sisavala na ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham ngifuna ukulahla iminako yami uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngifuna ukulahla uNkulunkulu akubusise Nkosazana ngifuna ulahle minako yami uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise emva lapho mnumzane uNkulunkulu akubusise ntombi kulungile lokho kulungile uNkulunkulu akubusise ngifuna kulahlela minako yami phezu kwakhe futhi nje ngikibele sithembisweni sakhe manje ngikholwa ukuthi wethembisa oyoza kimi angisoze ngabulahlela ngaphandle Hayi ukuthi ngiziza nginjani ngikhulekele izolo ebusuku umfoti Branham angizwa bungcono lokho akuhlangene naleyodwa into enakho angigibele phezu kwemizwa yami ngigibele phezu kwezwi lakhe lisithembiso sakhe Futhi Branham sengike ngaba sealtare kani noma kahlanu ngizama ukwemukela umoya ongcwele angikaze ngiwuthole lokho akusho neyodwa into hlala nje ogodweni ngo liyokwehlisa lokuqondise ngo nezansi ekhempini ekhempini yamazibulo ekhempini yabangcwele Yovika lapho dlala nje ogodweni lwakho bese utezuluka futhi umemeze izindumiso zikaNkulunkulu ngokunamandla nje ongakwenza yileyo ndlela yokwenza Sizela makhanda ethu kotheme liyathanda ngempela ukulugibela na khona ke leyo nto encane kitaza enhlizweni yakho ungafuna ukuza lapha futhi ume phambi kwealtar umzuzu na azikhuleke futhi sibeke izandla zethu phezukwenu singathanda ukuba nize Asithathe lo ncane bekwe yazi ungeze enhlizweni yakho kulobu busuku futhi uthi uyazi nephutha manje phakamisa isandla sakho ukile ugibele kodweni ugodwe lesithembiso sakhe umuthi siphambane sagawulayo beka izingalo zakho zizungeze lesisiphambano manje yenyukela lapha ngobe bese uthi manje ngizosigibela khona manje ngizosikholwa ngizosebukela ngiyazikholwa ngizoze ngashintsha ngizo arango lelo zukuzo kuqiniswa lelo bese kuthi ke emva kokuba seliqinisiwe lelo ngizofinyelela ngale ngqobe bese ngigibele lingi bese ngiqala ukuligibela ngqone yabo futhi izingezi isinyathelo ngesinyathelo nizoba nazo zonke izinto uNkulunkulu alethembisa zona ngokuba konke kuyenzeka kulowo yolugibela Asikibele sithembisweni sakhe ngokuba kuqinisekile kunilethe ekhempini sizokulethe ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngeza manje sisakhothamisa amakhanda ethu na futhi sicela noma ubani ozofuna ukuma ealtara okomzuzwana nje senzele umkhuleko. Ngilugibele Nkosi, Nkosi ngiyakhola. Konke kungabaza kwami kumbelwe emthonjeni. Nkosi ngiyeza ngiyakukhola. Ngilugibele ngoezwini kulobu busuku futhi ngizokukholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Ngithatha wena ezwini lakho. Umunye wesifazane oligugu umi lapha ealtare ukuqinisekisa kuNkulunkulu ukuthi ubeqinisile ngempela. Ningeze yini ebenizikhothamisa amakhanda enu nezandla zenu ziphakeme futhi belifuna ukukunjula emkhulekweni. Ningenyukela nje lapha na uNkulunkulu enibusise yenyukelane nje nakho ke yenyukani ngobe senima lapha. Nithi ngizokugibela uNkulunkulu wenze sithembiso into ethize ngongothele enhlizweni yami futhi ngizakhona manje ukugibela phezu kwalolo futhi ngizohlala ngokulo ngoluze lungilethe ngqo ekhempini ngehlele ngqo ekhempini yabangcwele yophezu konke uNkulunkulu akubusise lokho kuze uzali ngoni qhubeke manje wena ufuna ukugibela indlela nje oyiyo njengoba nginje ngingena sicela esisodwa Kumbulani wena uthi ngabe lowo ngumuthi na yebo kwaba nomuthi owagawulwayo ngesinye isikhathi futhi wabuye wamiswa futhi eCalvary kumele kulowo muthi nje kulobu busuku nezithembiso zikaNkulunkulu yizwi elalilenge emthini ngiwugibele ngizowukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngifuna ukwenza okukhulu njengokubuza lapha futhi ngiqhawulane nabazalwane bami uNkulunkulu akubusise ngokuma kwakho kobuqhawo ngifuna uhlale lapha umzuzu Ana nje sisakhuleka uNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu eligugu uNkulunkulu akubusise Nkosi uJesu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dade ngiholi ngiqondise anihole niqondise phesheya komfula Kumbulani njengenceku kaKristu nginesibopho sokushunyayelwa kwezu nginesibopho sobufakazi bami Futhi bekingama lapha kulobu busuku lendoda eminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu noma eminyaka engamashumi amahlanu nantathu udala ibe namashumi amahlanu nane ngoApril futhi ime lapha futhi kwazi lokho ngisho nalombono ukugcina kungahle kube izinsuku zami ezimbala zokugcina emhlabeni ngingahle ngini shiye izinsukwini zimbalwa angazi ukuthi kusho ukuthini lalelani tape nje futhi nizenzele isiphetho senu ngo angazi ukuthi kuchaza ukuthini ngingama lapha futhi ngikhole uhafu ukuthi kungahle kube yimilayezo yami yokugcina ngiyoke ngishumayele kukhona lapha ePhoenix futhi ngisho into ethize ebiyiphutha futhi ngazi ukuthi isiphethelo sami silele phandle kaleya futhi ngiyohlulelwa ngamazwi amina bazalane bama ngisho lokukini nabodadewethu kade nisemhlanganweni niyazi ukuthini ukubona kufihlakele nezinto sengake ngasho noma yini kini egamele lenkosi khona lokho kufezekayo na ngizobuza noma ubani qhabo umnumzane emhlabeni jikelele nezinkulungwane zemibono akukaze kube khona futhi ngitshele iqiniso kulobu busuku igazi likaJesu Kristu lenele ngokuniyala ukuthi lesula konke amabala futhi be linga ukwenza ngikhole umthombo ocwaliswe ngegazi futhi nimi kuwe manje elimunqa emithanjeni kaEmmanuel into kuphele eqinisekile esele emhlabeni lapho izoni zibhukude khona phansi kwethandala kusuke lonke ibala laze lecala ngizocela abafundisi manje nabazalwane uma nizophumelela lapha phakathi kwalaba bantu noma ngabe ngubani o ngabe yileyo indlela nibiza abefundisi ukuba bakhululeke nabantu na bonke abefundisi phakathi lapha kuleke abafuna okhathelele ukubona imiphefumulo isindiswa uzani lapha futhi nime njengeqembu lomkhuleko lapho singaziboba thina oqobo ndawonye sisuke kuye yonke enye into futhi sizehlukanise lona ngabesilisa nabesifazane namathelisa ngophawu isiphethelo sabo kulobu busuku ngegazi likaJesu Kristu simthatha ezwini lakhe sigibele senyukela ngo ebukhoneni bakhe ezwini lakhe futhi sithi ngilapha Nkosi angina lutho engingalunikela kodwa mina oqobo futhi ngithathe ngeza ume nabo uma uthanda na noma ubani obengafuna ukuza woza futhi ume ngikukhula kunibusise bazalwane bami lokho kuhle kakhulu ngiyathanda ukubona amadoda enobuqhawo akhathelela imphefumulo ngiqakele bazalwane bami lokho kuhle thanini iqinga apha ngqo lokho kuhle yimani nizungeze manje nje asi uma mshayo piano ezoza ku music uma ethanda asicule lelihubo kamnandi manje ngokusile ngenhlonipho yokuzithoba asizi khona kwenye into ethize fiphele asizi khona entweni ethize nje engukukholwa kwenziwe nje kodwa sizongena ebukhoneni buka uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu namandla onke othembisile ukuthi lapho kubuthena ababili noma abathathu ngegama lami lapho ngikhona phakathi kwabo kuluma naye njengoba ubungenza kumngane wakho uthi Nkosi ngiyaxolisa ngonile futhi sizocula kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunca emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni zabhukuda ngaphansi kwethandala kusuka onke amabala aze ecala yena sele lifayo lajabula ukubona lowo mthombo ngosukulwalo kwangathi mina lapho nakuba ngimubi njengalo ususe zonke izono zami ever since by selokhu kwathi ngokukhola ngawubona lo mfudlana wavezwa izilonda zakhe zigelezayo uthando luhlengayo beluyindikimba yami futhi liyoba yiyo ngize ngife iba mncane ngempela nje manje awulutho akukho namunye wethu asilutho futhi ngobuqotho nje manje ngaze zonke izinhliziyo zenu khothamisani izinhliziyo zenu nje namakhanda ndawo zonke endlini yonke
our heavenly father
Baba wethu sezulwini ngiyazi ukuthi amazwi akho aqinisile kakhulu ngehluleke ayizwi likaNkulunkulu wanguNkulunkulu futhi wena wathi hoza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle nalabo besilizwe labesifazane phansi kokuhlabeka bazi ukuthi abalungile baye phambili kulobu busuku Nkosi ukuvuma ukuthi abalungile bazi ukuthi bebenokushaya kwemithambo ngokumyakaza ukuthize kwangaphakathi okubayala kubabeze emthonjeni futhi namba bayama namakhanda ekhotheme nezinhliziyo ukuphuza emanzini amaningi okuphila ngesihle athenjisiwe nguNkulunkulu. Bemukele baba embusweni wakho bangabakho. Wathi, akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamtonzi kuqala, nakho konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi. Futhi kukhombisa ukuthi uNkulunkulu unikeze lezi zinto kuKristu kube yisipho sothando. Futhi namba bamile Nkosi, akekho ngabahlwitshe esandleni sami. Futhi ngiyakuleka uNkulunkulu ukuthi uzobalondoloza kulobo busuku njengoba bema lapha. Futhi ubapha umbhaphathizo kamoya ongcwele bese lapha ealtari. Bangathi amandla amakhulu kaKristu akagcwalisa kakhulu izimpilo zabo manje. Bakwenzile ukuvuma kwabo beza ngaphambili. Wena wathi oyakungivuma phambi kwabantu ngiyakuvuma phambi kwababa wami nezingelosi ezingcwele. Siyawazi lowo msebenzi unjengowesewenziwe. Manje Nkosi banameka ngophawu embusweni wesithembiso sikamoya ongcwele. Siphe khona Nkosi, thululele umoya wakho phezu kwabo futhi bagcwalise ngomoya kaNkulunkulu ophilayo ukuze babe yizimfakazi eziphilayo zonke izinsuku zokuphila kwabo embusweni kaNkulunkulu. Manje ezethemele azime wonke umuntu emkhulekweni. Manje sizokhulekela ukuthi laba manje ngamunye wenu enenyukela lapho kulobu busuku nizwa ukuthi beline sona enhliziyweni yenu. Manje akukho lutho eningalwenza kodwa ukukholwa lokho. Ongcwele, nemukela lona ngokukholwa. Lokhu ngokukholwa nikwemukelayo. UJesu wathi, akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamtonzi kuqala, nakho konke lokho okuza kimi uyokwemukela. Angenze lutho olunye ngoba wakwethembisa. Niyabo, ningaphumuli phezu kwevuzo. Manje phumulani phezu kwezwi lakhe. Niyabo, izwi lasho njalo. Oza mazwi ami akholwe kokuthumileyo uno nkathi yamanje kuphile kungunaphakade futhi akayikuye kwahluleleli kodwa wedlulile kufeni wangene kuphileni. Mangcwele izehlakalo zokugcwaliswa futhi ugcwaliswa ngamandla okukhonza kodwa ukuvuma nokwemukela uKristu kuzofanele kube nokukholwa futhi kwenze ukuvuma kwakho futhi uzizwe ukhululekile ukuthi uNkulunkulu ukuthethelele izono zakho. Futhi phezu kwezisekelo zezwi lakhe wathi angekho ngeza uma ubaba wami engamdonzi kuqala. Niyabo, manje uNkulunkulu ukudonzile kuqala. Leyoza kimi angisozi ngamlahlela ngaphandle. Niyabo, nina nikwemukelile into kuphela nine. Yena walifela izono zenu zathethelela eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula. Uzali nje manje ukuba nemukele lokho anenzela khona. Niyabo, futhi niyakholwa ukuthi wafela izono zenu na? Nizomemukela njengenhlawulo yenu na? Ngamanye amazwi, memukeleni njengoba athatha izono zenu. Ningajabula futhi nimbonge ngokuthatha izono zenu na? Niyakholwa ukuthi wakwenza na? Khona-ke phakamisa isandla sakho nje uthi, ngiyakholwa ukuthi uthatha isono sami. Amen. Uthatha isono sami. Kulungile? Manje uzungongenele umbhaphathizo kamoya ongcwele. Uma ungakawemukeli umbhaphathizo wamaKristu, omunye walaba besilisa lapha uzokubhekisisa lokho ukuthi uyawuthola ubhaphathizo wabaKristu. Kodwa manje uPetro sakhuluma lawo mazwi bengakabhaphathizwa. UPetro sakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Ngani na? Bonke babe phansi kokulindela. Manje niphansi kokulindela nifune into ethize manje ezoninameka ngophawu embusweni kaNkulunkulu. Into ethize ezoba yiyo ngempela kini. Nifuni ukwemukela umoya ongcwele nonke na? Aniwufuni na? Impela niyawufuni. Lawo ngamandla ena agcinayo. Niyabo, babebuthene ekameleni eliphezulu bekhuleka egameni lakhe. Babhaphathizwa ngomoya ongcwele namandla eNkosi afika. Niyabo, yilonke enikufunayo manje futhi ningaba nakho khona manje ungowenu khona manje. Manje bazalwane yenyukani masithi thina sonke manje futhi sibeke izandla zethu phezu kwalaba bazalwane futhi sikhuleke ukuthi bemukele umoya ongcwele. Yenyukani ngqo bazalwane, yenyukani ngqo. Manje lonke ibandla phakamisani izandla zenu manje wonke umuntu. Baba sezulwini, egameni leNkosi uJesu Kristu gcwalise yonke inhliziyo lapha ngombhaphathizo kamoya ongcwele.
receive the Holy Ghost. These people here that's standing and waiting for the presence and the power of God to saturate their lives.
Yemukelani moyo ngcwele, yemukelani moyo ngcwele lababantu lapho mile nabalinde ubukhona namandla kaNkulunkulu, agcwilise izimpilo zabo.